Kodwa ngimangele kakhulu nga amatshitshi ethu amancane kulukukuza amancane neyazi abancane ufefe nofifi abancane neyazi abaneshumi nesithupha futhi bangele enkonzweni neyazi icishe amantombazane amancane athi awabe madala kangako afuna ukubukeka kahle neyazi wona neyazi izinwele zisongwe phezulu zonke phezulu ekhanda lawo ngiwaqaphelile lapho ngishumayela zilokhu ziyephuzela zibheka phansi ziyephuzela zibheke phansi futhi emva kwesikhashana abeziphushele zisusa ebusweni bawo ukusongeka konke sekuqondile intombazane encane kanti dadewethu Downing futhi ngiqaphelile nencane encane kamfowethu Collins ubani igama layo na encane ubhethi omncane ngike nje ngathi ukuhleka kancinyana ngaphakathi kodwa ngibone konke kubukeka uyazi konke kulungisiwe futhi ngobe ku awazi busiswe izinhliziyo zenu sithandwa niyabukeka kimi empeleni kunjalo ukubukeka kungukuthi kungumoya obukekayo ozoza futhi uhlale emihlanganweni enjalo futhi ulalele ivangeli yilokho kwenza intombazane ibukeke futhi ngicabanga ukuthi noma yimuphi umfana wangempela ofanele ukuganwa ucabanga into efanayo. Ngiyabonga mnumzane kuhle lokho ukhona ovumelane nami lokho kunjalo kulungile ngikholwa ukuthi lelo yiqiniso manje akucakile lokho na ngiphe ngiye kuDaniel wesishiya kalolunye ngonge ngathi ngivule iBhayibheli lami manje ngokwetshelekile ngitshela wonke umuntu ukuba bangawakhumula amabhantshi abo onembobo iyembeni labo ngakho ngiyethemba ilami alinayo kodwa ngike ngabona ngesikhathi lapho engangingeke ngilikhumule kunembobo iyembeni impela futhi ngiqagele leli alinayo manje ngesingami futhi ngiyakholwa ngezethameli siyabuthakasela ubukhona bukamoya engcwele kulokhu kusa futhi siyayijabulela inhlanganyelo nobukhona balowo nalowo kumnandi kanjani kuhle kanjani kuthokozisa kanjani kubazalwane kuhlala ndawonye ebunyeni kunjengamafutha okugcoba mahle ehlele esilevini sika-Aroni ehle njalo aze yofika emiphethweni yomphetho wakhe ngiwenele ngale ngiyokudla namhlanje ngale blubo futhi ngingene kubani ngaleya uma kungesuye umfowethu ubhili lapha nodadewethu dawo ehlezi lapho nje edla nya enye bukeka kahle kunazo zonke inkukhu ethiyosiwe kwesengake ngayibona futhi nje nesikhathi esihle kakhulu emjulukisa niyazi ngenyuke ngezitebhisi futhi ngahlangana nengxenye enkulu yebandla phezulu lapho futhi bebefuna ngisho kungikhokhela idina lami manje lokho bekukuhle ngempela ngiyakuthakasela lokho ngenkathi sengifika ekhaya nakho kufika ubhili nekesi likatamatisi engilithengelwe ngothize kude le kusukela kwesihle isifunde sipholile sasegeorgia izanzi lapho okuphole khona kakhulu izanzi lapho bangitshela lokho ngalesi sikhathi ngaseke ngihlangane nomfo omncane ngaphandle bengiphuma ezingcocuswaneni zami kule ntambama futhi ngehla ngasesentweni cishe ehoreni nengxenye ledlule nomncane umfo ongathi usemusha ngaphandle wathi ngathi kuyashisa wathi sho kunjalo ngazile ukuthi waye ngowaseGeorgia ngakho wathi ngempela kuyashisa ezansi eGeorgia awu sizama ukuphunyuka endaweni eshisa kakhulu asinjalo na yilokho esikukhonela lapha ngiyabonga kakhulu bangane ngakho konke kulunga kwenu bengingenzani ngaphandle kwenu na nje bengingenzani ngaphandle kwenu na ukuba bengingenamuntu obengithanda akukho muntu obeyolalela umlayezo wonke umlayezo wami ubungeke usize ngalutho enhlobo angikwazi ukushubayela ezigcotsheni zikatelefoni nasezihlahleni zingekuqonde ngakho kufanele kube abantu njengani nonke abazofika futhi bawulalele futhi lapho niza futhi nihlale endaweni eshisa njengale futhi umkami uthe ucishe washa emuva lapho kulokhu kusa futhi ukubona abantu futhi ngesikhe isikhathi abantu abagulayo ohlezi kuleyo mihlangano enjalo uNkulunkulu aniphe elihle ikhaya elithandekayo enkazimulweni kungumkhuleko wami futhi nje ngiyethemba futhi ngikholwa ukuthi uzokwenza lokho manje ake sibone ibhantshi lami ukhona olithathe ngapha futhi ngifanele ngenze ukufunda okuncane kulobu busuku bangaki kojabulela izingxenye zokuqala zalokhu na ukuba nje bekungashisi kangaka besizolokhu siqhubeke njalo nje njalo iviki lonke nencwadi yezambulo ngiyayithanda nje ngihlala kuyo nje futhi khulekelani ukuthi nje mina kuleli viki ngoba ngesonto elizayo ngiNkosi Thanda ngifanele ngihlangabezane nalokho ngihlanganise lawo masonto ndawonye futhi lokho yinto ethize engingazi lutho ngayo futhi ngakho ngizokwethemba iNkosi nje ukuthi izongitholela impendulo futhi ngifunde amadoda amaningana ehlukene akhuluma ngakho ebhale ngakho ngifunde amanothi abhalwe ezansi lapha kudokotela Schofield esifundisi esikhulu kodwa ngempela ngivumela nanga naye kwamaningi amanothi akhe abhalwe ezansi ngoba angikuboni lapho kufanele kwenze isithombe sibe ngesiyiso manje uma ubuke uhlanganisa njengomdlalo indidane wokubuyisela endaweni yazo zonke izicucu zamapulangwe ezisahewe ngokugwegweza futhi into yokuqala uyazi wena othi lokhu kwenyukela lapha qhabo ngeleqiniso lokhu kwenyukela lapha awu ufanele ubheke ngapha ephethenini yakho ukubona ukuthi wenzani bese kuthi-ke uma ungabuki uzothola isigcawu sakho sesixoveke sonke manje kuba-ke ubuthatha ubunesithombe selikhulu elasemaphandleni lihle nenkomazi icosha utshani esicongweni sesihlahla na manje lokho bekungeke kulunge bekuzolunga na ngoba ayibucaphuni utshani esicongweni sesihlahla ngakho kungaleyo ndlela uma wena umoya ongcwele ungawuhlanganisi lowo mbhalo ndawonye kodwa-ke unaso sonke isithombe esikhulu sokuhlengwa yilokho esikufunayo iqiniso futhi size sazi iqiniso sizovele sikushiye kodwa bese kuthi-ke lapho uNkulunkulu esinike iqiniso awu khona-ke ngizokhuluma ngakho niyazi ukuthini ngiqagele umfowethu uRoyce Lotha nabanye babantu abadala lapha abaqala emuva ngaleya kudala kwakuthi akube ngiqagele iminyaka yokuqala emithathu noma imini yenkonzo yami khona lapha eThabenakele ngakingeke ngishumayele ngisho ngendaba yesihogo ngoba ngakingazi noma kwakuyindawo evuthayo noma kwakuyithuna futhi kwakuthi njalo lapho izwi likhuluma ngokuthi ithuna ngangithole ihumusho elalithi ihaidezi yithuna ngaso sonke isikhathi lapho lalikhuluma ngesihogo ihaidezi ithuna futhi ngavele ngiliyeke kanjalo ngaze ngathola ngempela ukuthi ngangikhuluma ngani ngase-ke ngishumayela ngesihogo ngakho lapho sengithole ngempela isithombe sonke futhi ngabona ukuthi sasikuphi ngoba ngizizwela ukuthi umfundisi unesibopho kuNkulunkulu ngalokho akutshela leyo nhlangano yebandla ngoba bazobambelela kulokho ngqo futhi ngakho khona-ke ukuba-ke ngibabambise indawo engesiyo bese-ke kufika isikhathi lapho lokho kubamba kungeke kusama na niyabo futhi kulowo mbono iNkosi enginika wona esikhathini esithile esidlule ngenkathi lezo zigidi ngenkathi lowo ekhuluma kimi wathi uyokwehlulelwa kuqala ngevangeli olishumayelayo ngathi ngishumayela into efanayo neyashunyayelwa nguPawulu nabo bonke futhi zonke lezo zigidi zamaphimbo zamemeza kakhulu siphumule kulokho kwakuyilokho-ke niyabo kunjalo ngakho ngifuna ukuqhubeka kulobu busuku manje ukuze singathathi isikhathi eside kakhulu futhi ningakhohlwa manje kulokhu kusa nginamanothi amancane lapha kulokhu kusa ngikhulume ngodaniyeli esekuthunjweni ugabriyeli yeza kuye futhi wamyala ngesikhathi esizayo yilokho besinakho kulokhu kusa isiyalo sesikhathi esizayo manje kulobu busuku sikhuluma ngokuthi inhloso kasithupha yokuhambela kukagabriyeli kudaniyeli ngesonto elizayo iNkosi Thanda sibeke amasonto angamashumi esikhombisa lapho engawakhona emsukeni wesikhathi futhi simiphi na manje uma kuphela singathola lokho futhi siqiniseke ngakho kuvumelane khona-ke siyolazi nje ihora esiphila kulo manje singeke sazi ukuthi uzofika nini akekho uzokwazi lokho ujesu akakwazi iqubo lwakhe wathi wayengazi wathi nje ngubaba kuphela wayazi lokho azikwazi ngisho nezingelosi akekho noyedwa wethu waziyo ukuthi uzofika nini kodwa singalisho ihora ukuthi isikhathi esiphila kuso sazi nje ukuthi singasondela kanjani manje okokwelakanyisa kuncane ngoba abafana bathatha amatheyiphu ale imishini yasebenza ngemuva egumbini namatheyiphu esizathu athunyelwa ngaphandle ndawo zonke manje lesi sifundo salokhu kuza emva kokuba sibuye sabuyekeza isahluko sesine nesesihlanu sase sisinamathelisa siqala ngesahluko sesishiyagalolunye sikadaniyeli futhi manje kulobu busuku siyaqhubeka nesahluko sesishiyagalolunye ngaphambi kokuba sisondele kuso ake sikhathelise amakhanda ethu nje okomzuzwana futhi sikhulume nomqalisi wezwi uNkulunkulu wethu nomusa siqinisekile ukuthi wazi khona impela kuzindla kwenhliziyo yethu uyazi ukuthi ingane selapha futhi uyazi ukuthi asizange size kuluma ubusuku ngoba nje sicabange ukuthi bekuyoba yindawo enhle ukuze kuyo ukuziphumuza kancane ntambama Baba ngikhole ukuthi ukhona umuntu oyedwa lapha ngaleyo nhloso ngikhole ukuthi silapha kulobu busuku ngoba siqotho ngempela sithembekile futhi sifuna ukwazi uisho kanje inkosi siyakuthanda inkosi futhi siyalithanda izwi lakho futhi uma le ndawo osihlinzekele yona uphahla nje phezu kwekhanda lethu nalama blocks kakhonkolo Sibonga wena ngendawo ngokuba sikhole ukuthi kukhona ekhaya ngale kwesibhakabhaka lapho isiqonde khona ngakuleyo ndlela futhi sicabanga ngokhokho bethu abangazange babe nayo ngisho nalenhlanhla futhi kusenza sikhothamisa izinhliziyo zethu ngamahloni inkosi ngisho ukuba sizi sikhononde Manje baba sikhulekela ukuthi uzosivulela kulobu busuku umbhalo woza sihambisane eceleni kwalowo nalowo wethu njengoba sehlanga lomgwaqo kulobu busuku khuluma kithi njengoba wenza kulabo ababeya emawuse bevela eJerusalema ukuthi lapho inkonzo ziphelile kulobu busuku singakwazi ukuya emakhaya ethu ehlukene futhi sithi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho semozo ekhuluma ngezwi lakhe Busisa kufunda, busisa imizamo yami buthakathaka Nkosi, vula umlomo wami kulokho okuyiqiniso, futhi uvale kulokho okungesikho, futhi uthole inkazimulo kuwe nenkazimulo kubantu bakho. Ukuze bengabone ihora siphila kulo nokufika okusondelayo kwenkosi Jesu, ngokuba sikucela egameni lakhe lakhe, igama lika Jesu Christu, Amen.
Now to let back our scriptures for a few moments.
Manje ukuphinda sibhenge emuva imibhalo yethu okwemizuzwana sitshela ukuthi uDanieli wayekade sekuthunjweni iminyaka emide engamashumi ayisithupha nezishiyagalombili kucabange nje manje wena nephepha lakho nepensela ongazange ukuthole kulokhu kusa ungakucosha kulobu busuku kusukela ku-AD 606 kuya ku-538 Susa u-538 ku-606 ineminyaka engabashuma isithupha lesishiyagalombili uDanieli ayekade ese umthunjwa kungekho bandla angaya kulo kungekho zintshumayelo angazizwa lutho kodwa wayenezinye izincwadi eminye imibhalo egoqwayo ukuthi umprofethi phambi kwakhe wayeprofethile futhi wayenguJeremiya Manje sisekufundisisweni kwemibhalo ubonile ukuthi isikhathi sasibaleke ukuthi isikhathi seminyaka engamashumi ayisikhombisa noDanieli ngokuqinisa wawakholwa wonke amazwi ayekhulunywe nguJeremiya umprofethi futhi ngisho kuleli eklasini lami kulobu busuku sifanele sibakholwe abaprofethi bethu na Yebo mnumzane ngokuba izwi lenkosi leza kuba profeti banoyisho kanje inkosi futhi umprofethi eqinisa akasoze aguquka ezweni lomunye umprofethi abasoze balenza lisho into ethize elingayisho bayosho khona impela okwashiwo ngumprofethi weqiniso lokho kubenza umprofethi Kodake lapho bethola lokho bese kuthi ke bakusho kungakwenzeki okuzofika bazi lokho ngokwesaba enhlizweni yabo funa basho into kungesiyo futhi kufanele kudukise umuntu othile azifuni neze kwenza lokho sifuna ukuba siqiniseke ngoqobo ukuthi sinalo izwi lenkosi ngaphambi kokuba sithi isho kanje inkosi niyabo kufanele kube uqobo umlayezo oqonde ngo uvela ezihlelweni zobukhosi sikaNkulunkulu kungenjalo sifanele neze ukuba sikusho Manje sisekufundisiseni imibhalo ubonile ukuthi iminyaka engamashumi ayisikhombisa yase iphela ngakho yena elapho iminyaka engamashumi ayisithupha nesishiyagalombili wasalelwe iminyaka emibili esikhathini esizayo uNkulunkulu aze abuyisele abantu bakhe babuyelezweni labo lendabuko Esesemkhulekweni sithole ukuthi kwakukho lengelosi enamandla eyavela ezulwini kukhona ongalisho igama layo na uGabriel futhi uyingelosi ebandleni lamaJuda bangaki kokwaziyo lokho na ndawo zonke nguGabriel uGabriel uzithi ngebandleni ibandla lamaJuda weza kuMaria weza kuZakaria njalo nguGabriel futhi ungomunye wezingelosi ezinkulu zasezulwini futhi akamlethelanga yini umfowethu uDaniel ukubingelela okuyisimangaliso kuvela kuNkulunkulu na? Wo Daniel othandiweyo kakhulu, bekungeke yini lokho kukwenza uzizwe ukahle kucabanga ukuthi uNkulunkulu wakuthanda na? Ukuba ngangingathandwanga kakhulu, ngangiyovele nje ngifuna ukwazi ukuthi nguhlobo oluthandwa kancanyana phezulu lapho. Wawungeke wena na? Impela nje uhlobo lo ucabanga ngami ngankathi kwakuzovele nje kungenze ngifuni ukumemeza. Ucabanga ngishelo ukuthi uyanginakekela, futhi sinesiqiniseko ukuthi uyasinakekela ngoba wathi siseyizoni uKristu wafe sikhundleni sethu mfowethu. Futhi manje esasingumfokazi kuNkulunkulu, manje usesenze sasondela kuNkulunkulu futhi wasipha izibambiso sensindiso zethu okungukuthi umoya ongcwele futhi nokukholwa okuphakathi lapho okusiphakamisela ngaphezu kwezinto zezwe, futhi sigibela sileqe ngaphezulu. Lokho kuyakhazimula kunjalo na? Kulungile. Esesemkhulekweni uGabriel uyafika wasemtshela ukuthi kwakungesiyona kuphela eminye iminyaka emibili ngaphambi kokuba babuyele ezweni labo lendabuko, kodwa wamtshela isiphetho sonke salezo sizwe. Kucabange nje isiphetho sonke lonke uhambo lwasemhlabeni. UGabriel wakuchazela uDaniel wathi wayethunywe ukuzotshela uDaniel le nto enkulu ukuthi lowo mprofethi wazizwa enjani. Futhi wamtshela ukuthi kwakukhona amasentaka amashumi ayisikhombisa anqukela abantu kuya ekupheleni lezo yisikhathi sokuphela, ngakho konke sekuphelile ukuphela. Wathi kukhona amasentaka amashumi ayisikhombisa, abanye babo balinganisela lokho ezinyangeni, abanye ezinsukwini, abanye uma nje kungamasonto ngempela, kukhona kuphela cishe emibili nekota yonyaka noma iminyaka owodwa nekota yawo. Futhi niyabo wena, yilapho esifanele sitshele khona ukuba sibe neqiniso. Masonto ngamashumi ayisikhombisa anqunyelwe abantu bakho ngahlosoni na? Ngani na? Wanqunyelwa abantu bakabani na? Abantu bakaDaniel amaJuda. Futhi kwanqunyelelwani na? Kungesuye uDaniel kuphela kodwa nomuzi ongcwele kaDaniel. Niyabo umuzi ongcwele kaDaniel. Manje klasi, wawuyini umuzi ongcwele kaDaniel na? IJerusalem. Futhi manje sizothatha mhlawumbe singene kukho kulobu busuku. Lalikuphi iJerusalema na? Ubani waqamba iJerusalema na? Senake nakucabanga lokho na? Ubani waqamba iJerusalema na? Laqanjwa nini na? Sizofika kukho emva kwesikhashana. Ubani waqamba iJerusalema na? Mfana kuyintwana efihlwe ngemuva ekhoneni, kodwa ngempela liyayisho. Yebo mnumzane, ubani waqamba iJerusalema futhi laqanjwa nini na? Kulungile, futhi lowo ngumuzi ongcwele kaDaniel. Futhi siyaqonda ukuthi lo muzi manje osube yisiqalekiso eminyaka izinkulungwane ezimbili uzobuye wakhiwe futhi ubuye umiswe futhi nokukhonza ethempelini kuzohlelwa njengoba kwakunjalo ekuqaleni. Kunjalo iJerusalema lizoba khona manje, futhi kuzoba khona umhlatshelo, umnikelo wemihla ngemihla onikelwayo. Futhi njengoba kwakunjalo nje ekuqaleni, sizongena kokuningi kwalokho ngiqakele kulobu busuku noma inqwaba yakho. Manje ngifuna nazi bangane ukuthi ukushaya kulezi zinto, impela ngishiya amaviki okufundisa, kodwa nje ukuthi ukushaya ukuze ukuthi uma isimo sezulu sesiphola noma kamuvanyana, lapho sesingena kulezo zimpawu eziyisikhombisa, zitshe eziyisikhombisa, amacelonga ayisikhombisa, zonke lezi zinto engingakhomba kukho emuva, bese ngithi niyakhumbula emasentini engamashumi ayisikhombisa kaDaniel na? Niyawukhumbula unyaka webandla ngenkathi lenyuka nokuthi kwenzekeni na? Nala masonto angamashumi ayisikhombisa kaDaniel athatha kusukela ekwenyukeni kwebandla kuze kube sekubuyeni kwebandla lelo banga lesikhathi, yilokho okusithathayo. Manje hayi onke amasonto angamashumi ayisikhombisa kaDaniel, ingxenye yawo amasonto angamashumi ayisikhombisa ayanqunyelwa. Manje kwakukhona inhloso kasithupha ekuhambeleni kwakhe, emtshela ukuthi yini okokuzofezeka. manje kwakukhona inhloso ekazithi uphayo yokufika kwakhe. Manje kulobu busuku ngicabanga ukuthi sizoshiya ngapha emibhalweni lapho ebesikhona kulokhu kuza. Lapho bekukhona khona inhloso ekazithupha zilapha. Manje sithole ukuthi kwakukhona inhloso ekazithupha eyodwa yayo. Manje sithole isahluko sesine, ivesi lesine, ivesi lamashumi amabili nane, lesahluko sesishiyagalolunye sikaDaniyeli. Futhi amasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyelwe abantu bakho. Manje kubulani lokho kuphela uhambo lwama-Israyeli oluzoba nakho kulo mhlaba anqunyelwe. Amasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyelwe nje yilokho kuphela okwabelwe amaJuda. Abantu bakho nomuzi wakho ongcwele. Ngakho-ke la masonto angamashumi ayisikhombisa manje ningakugeji kuzokwembula kusukele kulesi sikhathi kuye kupheleleni kwamaJuda. Kanti futhi nasekupheleni kweJerusalema kuze kube khona umuzi omusha owakhiwayo. Manje ho ngiyethemba singene kukho kahle kakhulu nangokujula kulobu busuku. Anqunyela abantu bakho nomuzi wakho ongcwele ukwenzani na? Ukuqedisa iphambeko. Wamtshela ini manje na? Wayezama ukuthola ukuthi kuzoba isikhathi esingakanani. Ngiyazi sisesikhathini sokuphela njengoba sikuso manje. Nkosi, bangaki kuleli klasi kulobu busuku okholwa ukuthi sesisesikhathini sokuphela nathi. Anini amen. Ngiyabonga sisekupheleni manje sizama ukuthola nguNkulunkulu ukuthi nje kuzoba isikhathi eside kangakanani lokho sikulona esiphila kulona. Ingakho sibuyele muva futhi secaphuna laba baprofethi nokunye nokunye futhi sizama ukutshela ukuthi sikuphi. Futhi lokho uDaniyeli akwenzayo wabhekisela ubuso bakhe kuNkulunkulu. Bangaki abafunde uDaniyeli wesishiyagalolunye namhlanje na? Phakamisani izandla zenu kulungile. Niyawubona umkhuleko wakhe ukuthi wakwenza kanjani ukuvuma kwakhe kwabantu bakhe nokuvuma kwakhe uqobo. Wayefuna ukuqiniseka ukuthi watshela ukuthi babezobuyela nini emuva ngoba wayefuna ukutshela abantu balungele ukubuyela emuva. Manje ngizama ukukwenza ngokutshela ukuthi sizokwenyuka nini futhi ngithole abantu abalungele ukunyuka abase belungele futhi sibhekisele ubuso bethu kuNkulunkulu ngebukhuleko nangokunxusa. Ukutshela Nkosi hora lini siphila kulo na? Sizibonile zonke lezi zinto ezehlukene zenzeka. Sibone izwe lisenxushinxushini. Sibone isikhathi sesiseduze. Umbhalo wesandla usodongeni. Yonke into uNkulunkulu ayisho. Sizomungameli wethu ekhuluma ngenye impi. Njengamanje ezayo sizwa isibikezelo phakathi. Oh, phakathi kwamahora ambalwa emva kwempi. Kubikezelwe ukuthi izizwe aziyi kuba yilutho kuphela impucumpucu yentabamlilo. Futhi siyazi sinayo. Ngakho siyazi ngaphambi kokuba lokho kwenzeke ibandla lizofanele lihambe. Ngakho Nkosi sikuphi na? Ingaleso sizathu ngikholwa ukuthi izosaziza. Sibhekisela ubuso bethu kuba sithole manje kuqala ake sithole. Amasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyele abantu bakho, umuzi wakho ongcwele, ukuqedisa iphambeko, kukhawula isono nokwenza ukubuyisana ngobubi, ukungenisa kulunga kuphakade, ukunamathelisa umbono neziprofetho, nokugcoba okuyingcwele kokuyingcwele. Leyo kwakuyinhloso ekasithupha yokuhambela kukaGabriyeli. Manje asiqale eyokuqala. Uma nifuna kukumhaka nine ninamapensela, eyokuqala ukuqedisa iphambeko, leyo yinto yokuqala. Manje ukuqedisa iphambeko sika-Israyeli owaphambuka kuNkulunkulu kuzoba ngukuxoshwa kokungamesabi uNkulunkulu kukaJakobe. Manje ukutshela lokhu asiphenye kumaRoma isahluko seshumi nanye samaRoma futhi siqale evesini lamashumi amabili nanye lamaRoma eshumi nanye. Manje siyakuphi na? Qede iziphambeko amaRoma eshumi nanye amashumi amabili nanye kulungile.
For if God spared not the
ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga igatsha lemvelo elalingubani na u-Israyeli kaphela funa ngakuyeki wena manje ngifunani na lapho seliyekhaya ukuba nizifunde zonke lezi sahluko zeshumi nanye ngifunda lokhu nje ukuze makani phansi zonke sahluko zeshumi nanye futhi nisifunde kuyeki wena bekake ububele bukhali bukaNkulunkulu kulabo abawayo ngepha kuwe ububele uma uhlala ebubeleni uma kungenjalo uza kunqunywa nawe unqunywe nalabo uma bengahlali ekungakholweni baya kufakelwa ngokuba uNkulunkulu unamandla okubafakela futhi yabo esho ukuthi kuzoba khona isikhathi lapho owezizwe eyonqunywa akhishwe no-Israyeli abuye angene futhi ngokuba uma wena wanqunywa emnqubweni ongawasendle ngemvelo abezizwe wafakelwa emnqubweni omuhle ngokuphambene nemvelo sasiphambene nemvelo umfokazi singena Musa singena uNkulunkulu singenalo inhlobo yethemba futhi uNkulunkulu ngomusa wakhe ukusinika ithuba wanquma Israyeli elungileyo ngenxa yeziphambeko futhi wababuyisela eceleni iwill umnqumo othandisi weyo futhi wangenisa umnqumo wasendle ophambene nemvelo emthini omuhle ikakhulu labo bengamagatsha ngemvelo baya kufakelwa emnqumweni wakubo kulungile azifunde siqhubeke ngokuba ngithandi bazalwane ukuba ningayazi imfihlakalo funa nizishaye abahlakaniphileyo ekuzindleni wenu ukuthi ingxenye ka-Israyeli yehlele ngubulukhuni yenzeke ku-Israyeli ukuze ngene abezizwe ngokupheleleyo aze uNkulunkulu aqede ngabezizwe u-Israyeli wayephuphuthekisiwe bangena esonweni nasesiphambekweni kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu waphuphuthekisa amehlo abo ukuze thina sifakelwe niyakuthola na ivesi lamashumi amabili nesithupha manje kanjalo u-Israyeli wonke uyakusindiswa uNkulunkulu wabaphuphuthekisa ngenhloso yenzela wena nami bangeke babone ngoba uNkulunkulu wabaphuphuthekisa uthi wonke u-Israyeli wangeqiniso uya kusindiswa yathi ningelosina udumo ukuqede iziphambeko sika-Israyeli ngize nitshela ukuthi kuzofika isikhathi lapho ukuphambuka kuka-Israyeli kuzoqedwa uNkulunkulu uzolinquma lelo gatsha lasendle futhi afakele kulogo emuva lelo gatsha langempela futhi ngezinye izikhathi kwenza inhliziyo yami igxume ukubona labo abampofu abantu abalusizi benqunywe ngaleya bengazi ukuthi bayaphi nokucabanga ukuthi uNkulunkulu emseni wakhe wakwenza lokho ukuze ngisindiswe waphuphuthekisa amehlo abo kumesiya wabo uqobo wavala izindlebe zabo ukuba bangamuzwa lokho wabuka ngqo ezimangalisweni zakhe futhi wabuka ngqo ezimangalisweni zakhe nezinto ayezenza uMathewu ngiyakholwa isahluko seshumi nambili noma sesishiyagalombili noma isahluko seshumi nambili wathi nakuba uJesu wayenze izimangaliso eziningi nokho abakholwanga ngoba uNkulunkulu wathi banamehlo kepha baboni nezindlebe kepha bezwa ngaphandle uma bebona ngamehlo abo futhi beze ngezindlebe zabo futhi ngiyobaphendula kodwa ukuze sibe nethuba wehlisele ekhethini phezu kwamehla abantwana bakhe uqobo waxosha abantwana bakhe uqobo etafuleni futhi wabaphendulela ekondeni kukamoya ukuzathole ukuze sibe nethuba lokuphila esipha ukuphila ivesi lamashumi amabili nesithupha futhi kanjalo uIsrayeli wonke uya kusindiswa njengalokho kulotshiwe ukuthi uya kuvela esiyona umkhululi asuse kungalungi kujakobe yebo uzoza entabeni yasesiyoni ngolunyelwa lezi zinsuku entabeni yeminqumo bayomqonda futhi wonke uIsrayeli uzokwazi ukuthi nguye abezizwe bazobe sebephelile ngaleyo nkathi lelo gatsha ebelifakelwe uNkulunkulu uzothatha kulo izithelo ezibuthiwe nalelo gatsha lasendle lizoba futhi manje khumbulani ngemuva phakathi lapha njengoba nifunda wathi uma leyo izimpande yayingcwele naleyo izimpande yayiyimpande engcwele kanjalo nesithelo esikhulayo kuleyo mpande engcwele sizoletha isithelo esingcwele futhi uma leyo mpande yayingu Jesu Kristu oyikho kokubili impande nenzalo kaDavide uma lokho kuphila kwakukuye kwenyuka ngesizukulwane samaJuda futhi sanqunya kuwo namehlo abo aphuputheka ukuze sibone izimpilo zethu zizofanele zilingise lelo bhetini lelo gatsha elibusisiweyo wo yebo mfowethu kunjalo uNkulunkulu wabanquma ngenhloso futhi waphuputhekisa amehlo abo ukuze sibe lethuba lokubona esinikeza ithuba futhi sihamba hamba sengathi singumuntu othize uPawulu uyabatshela lapha qaphela ukuthi ukwenza kanjani lokho qaphela ngokuba uNkulunkulu engayekanga igatsha lemvelo uzoba kanjani nomunye umusa egatsheni lasendle selivele ngakho sihamba sizungeza sithi ngiyipresbyterian ngiyimethodist ngiyibaptist ngiyipentekostali lokhu akuthi shuka uNkulunkulu ufanele uzalwe ngokusha ngalowo moya ongcwele ovela empandeni kodwa ufika manje khumbulana akakhulumi ngowezizwe ngiphonsa lokhu nje phakathi lapha ukuze nibone ukuthi kukuphi lapho abezizwe benethuba labo khona
make a finish of it
kodwa ufikele ukuqeda isiphambeko yenze ukuqedwa kwaso manje uma sibuye singene kuDaniel futhi sizothola ukuthi kuDaniel siyathola lapha ivesi lamashumi amabili nane
to finish the transgressions to finish what
kulungile ukuqeda isiphambeko ukuqeda ini na ukuqeda isiphambeko sika Israel
what is a transgress
yini kuphambuka na kungukuphambana nento ethize okuphambene nami kungukwenza okungafanele kimi ukuphambana nawe kungukwenza okungafanele kuwe
so Israel did a wrong to God and in this 70th week
ngakho uIsrayeli wenza okungafanele kuNkulunkulu futhi kuleli sonto lamashumi ayisikhombisa kuzokwenzekani na uNkulunkulu uzoqeda isiphambeko sikaIsrayeli
finish the transgression will be turning away the ungodliness from Jacob.
Kade isiphambeko kuzoba ukususa ukungamesaba uNkulunkulu kaJakobe futhi koleke wonke uIsrayeli uzophindazalwe bonke bazomukela umoya ongcwele. Manje okwesibili kubhaleni phansi lokho ephepheni lenu. Besingahlala isikhathi eside kulokho kodwa ngifuna ukuqhubeka ngishumayele ngakho nje ngifuna ukukhuluma nani ukuze nikuthole phansi kusondele lapho sesingena kulezi zimpawu ezisikhombisa khona ke nizovele nje niqhubeke kanjalo nidlule ebandleni nidlule izimpawini nidlule ezinhluphweni futhi nazi ukuthi simi kuphi kulungile ukwesibili kukhawulwe izono manje asifunde futhi uDaniel ukuqeda isiphambeko no nokukhawula izono le inhloso yakhe yesibili yokufika kuqala ngokuqeda isiphambeko sika-Israyeli nokukhawula izono wonaphi u-Israyeli na basenza kuphi isono sabo esisemqoka na bazehlukanisaphi noNkulunkulu na manje lalelisisane asipheke kuMathewu ongcwele amashumi amabili nane futhi nakho lapho u-Israyeli enza khona iphutha lakhe liwukufa nakho lapho enza khona isono sakhe sokugcina nesizathu sokuba abe sesibuweni namhlanje
the 27th chapter of St. Matthew's Gospel and the 25th verse of the
27th chapter. Samashuma mabili nesikhombisa sevangeli likaMathewu ngcwele nevesi lamashumi amabili nesihlanu lesahluko samashumi amabili nesikhombisa.
Let's begin about the
asiqale cishe evesini lamashumi amabili nanye. Wayesephendula umbusi wathi kubo, nethanda kuba nginikhululele muphi kulaba ababili na? Futhi bathi uBaraba. Manje kubulani lowo ngu-Israyeli uBaraba. Upilato wathi kubo, pho ngimenze njani uJesu othiwa uKristu na? Balaleleni bonke bathi kuye makabethelwe. Kumbulani lowo ngumesiya wabo uDanieli athi uyofika. Kumbulani kulokhu kuza esifundweni lapha uzonqunywa kungesikho ngokwenza kwakhe hayi lutho akwenza. Makabethelwe. Umbusi wayesethi ngani ngokuba wenze bubibuni na? Kepha bamemeza kakhulu bathi makabethelwe. Wathi uPilato wasebona ukuthi akanakwenza lutho, kepha nokuthi isiphithiphithi sesanda kakhulu, futhi wathatha amanzi wahlamba izandla zakhe phambi kwesixuku, wathi anginacala egazini lelo muntu olungileyo, ziboneleni. Lalelani, nanti iphutha labo, nasi isono sabo. Abantu base bephendula bethi igazi lakhe malibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu. Ilapho ke abasenze khona wayenzela bona ukukhawula isono wayengakwenza kanjani okunye ngaphandle kokuthi abathethelele azi ukuthi wadingeka abaphuphuthekise amehlo abo ukuze singene na? Kunjengabantwana bakhe uqobo bebiza igazi lakhe futhi babephuphuthekisiwe futhi wayazi ukuthi babephuphuthekisiwe yingaleso sizathu akhalela ukuba bathethelelwe. Bathethelele baba ngokuba bakwazi abakwenzayo babephuphuthekile ngenxa yethu benziwa baphuphutheka. Ngokungakholwa kwabo benza lokhu kodwa lapho sebembona futhi amen akhawulise isono. Yini isono na? Ukungakholwa. Abakholwanga ukuthi lewo kwakungumesiya. Abakwazanga ukumbona engumesiya. Lokho wayenza sona impela isibonakaliso mesiya efanele asenze kodwa abakwazanga ukusibona babephuphuthekile. Lakho lapho ubona abantu bathi angikholele ukuphiliseni kukaNkulunkulu, angikuboni, angikuboni nompaphathizo kamoya ongcwele, ungabathukutheleli, baphuphuthekile. Bathi angiwuboni lo mlayezo wakhe efika, angiwuboni lo mpaphathizo kamoya ongcwele, angiyiboni inzalo yenyoka, angiyiboni le nto, baphuphuthekile, futhi abakwazi nje bakhulekele. Kulungile. Ekungakholweni kwabo kodwa sebembona esefika futhi kuzokhawula ukungakholwa kwabo. Wohe ake nje siphenye kuqala kuGenesis amashumi amabili nesihlanu isahluko samashumi amane nanhlanu futhi sithole umfanekiso wakho. Nginakho kubhalwe phansi lapha okunye kukaGenesis amashumi amane nanhlanu. Wena ubhala phansi yamanothi. Oh, ngilithanda kangakanani leli vangeli elihle lidala. Kulungile. Manje siyazi ukuthi sikuphi. Ngizwa kahle kwingemuva lesakhiwo na? Phakamisa isandla sakho uma ungizwa. Ngisondeze kakhudlwana lokhu. Manje sizofunda ingxenye yalo mbhalo. Ngifuna ulalele. Wena ungenalo ibhayibheli lakho. Wena onebhayibheli lakho nguGenesisi. Kuqala asiqale ngesahluko samashumi amane nane. Siqale ngevesi lamashumi amabili nesikhombisa. NguJosefa futhi uJosefa wayengumfanekiso ophelele kaKristu. Siyakwazi lokho. Bangaki kokwaziyo lokho na? Wazondwa ngabafowabo. Ngani na? Ngoba wayengowomoya. Wabona imibono. Wahumusha amaphupho. Wayeyindoda kamoya phakathi kwabafowabo futhi bamzonda noyise wayemthanda. Ngakho noJesu wazondwa ngamabandla amahlelo kodwa wathandwa ngubaba wakhe uNkulunkulu. Bamzondelani na? Ngoba wayengomoya, ngoba bamtshela bathi wayengumbhuli udevele. Ngiyakumbula ukuthi abafo wabo bakaJosefa bathini kuye na, nansi izalo yenyanga yamaphupho. Niyabo into efanayo futhi bathengisa ngoJosefa cishe impela ngenani elifanayo nalelo uJuda athengisa ngalo uJesu izinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva. Bamphonsa emgodini futhi bahamba bafike batshela ubaba ukuthi kukhona okumbulalile wayesefile, kodwa waphakanyiswa emgodini. UKristu waphonswa emgodini futhi waphakanyiswa, futhi kusukela lapho waye endaweni ephakeme yokwedlula yonke eyayikhona emhlabeni. Amen. UJosefa wayanga kwesokudla sikaFaro, noJesu wayanga kwesokudla sikaNkulunkulu. Ekulingweni kwakhe ngaphambi kokuphakanyiswa kwakhe, uJesu ngaphambi kokuba aphakanyiswe wedlule kulingweni. Ngani? Ngikholwa ukuthi kwakungupili Sunday umvangeli omkhulu othi zonke izihlahla zazinezingelezi eziyizigidi ezihlezi kuzo lolo soko lokubethelwa, zathi gedela isandla sakho nje ukhombe kithi sizosiguqule lesi sicawu ngalapha. Kodwa akakwenzanga. UKhayifasi wathi wazisindisa, kodwa abanye kakwazi ukuba sindisa. Wayengazi ukuthi wayesephawula ukuba wayezisindisile, wayengeke abasindisa abanye, ngakho wazinikela ukuba asindise abanye. Niyabo, bephuputheke kakhulu kukho manje ba. Kwathi-ke lapho ekuphakanyisweni kwakhe, noma ngaphambi kokuphakanyiswa kwakhe, ukulingwa kwakhe kubulala uJosefa, wafakwa entilongeni ngoba wayengenacala. UmRoma noma induna yama-Israyeli egama linguPotifari, uPotifari wahamba futhi wasuka wathatha uhambo. Wayenonkosikazi obukekayo nomkakhe, wathi uJosefa akangene endlini azokwenza okuthize, futhi wazama ukwenzisa uJosefa kungalungile, futhi wayethembekile kuNkulunkulu. Ngiyakutshela bahlala njalo. Nina besifazane nginimpongozelele manje, ngizobanga kini umzuzu. Niyabo, wesifazane uyisitha esibuthakathaka ngokuthe xaxa. Ngiyazi ngeke kwaba khona indoda embi ngaphandle kokuba kube khona wesifazane omubi. Kodwa amadoda ekwaziyo lokho, amadoda ayaziyo ukuthi uyindodana kaNkulunkulu bese usizakala ngowesifazane. Ngiyakudabukela. Kule ndaba ukuthi wenzani, uyisitshe sibuthakathaka ngokuthe xaxa, futhi uyakwazi lokho uma iphuma eziphatha ngokungesikho kwenenekazi. Mbambeke sandla besokhuluma naye njengodade, uyindodana kaNkulunkulu, ungazenzi lezo zinto ezimbi. Buka uJosefa wayeyisibonelo kuwe. Futhi-ke kathi umkaPotifari, lona wesifazane omuhle ohloniphekile ophakeme kunabo bonke, omunye wabesifazane abaphakeme kunabo bonke kowaye khona ezweni, wamnxusa futhi wamncenga, futhi wajika futhi wambamba futhi wazama ukumgonela kuye, futhi wadluthula waze wahlubula ngisho ibhantshi lakhe, futhi wambalekela. Yebo mnumzane, futhi lapho engena bakhuluma amanga ngaye, bathi ungenela ukuzomdlwengula, futhi washiye lakhe, futhi washiya ibhantshi lakhe lapho. Ngalokho wayemgodini eyitilongo, kodwa emgodini eyitilongo uNkulunkulu wayenaye. Abona indaba ukuthi bambekaphi, wayengumfanekiso wendodana yempumelelo. Yonke into uJosefa ayenzile yaphumelela, futhi uma uJesu esebuye sikathini seminyaka eyinkulungwane, yingaleso sizathu izingwadule zizohluma njengentebe. Yonke into ayenzayo izophumelela. Uyindodana yempumelelo, noma yikuphi lapho obeka khona uJosefa kwakubusiswa, noma yikuphi lapho uJesu ekhona kubusisiwe. Ngakho mfake enhlizweni yakho futhi ubusiswe. Ngakho siyajola manje ukuthi uJosefa wabeke esefakwa etilongweni, futhi etilongweni kwakukhona amadoda amabili, eyodwa yawo yalahlwa neyodwa yasindiswa. UJesu ekulingweni kwakhe esiphambanweni, elilodwa isela lalahlwa nelinye lasindiswa. Ngenkathi ephakanyiswa wayanga kwesokunene sikaNkulunkulu, ngenkathi uJosefa ephakanyiswa wayanga kwesokunene sikaFaro, futhi akukho muntu owayengakhuluma noFaro ngaphandle kokukhuluma noma noJosefa kuqala, futhi athole imvume. Futhi lapho uJosefa esuka esikolweni, lapho uJosefa esuka esikolweni kwakukhala abacilongo, nabantu bagijime phambi kwakhe bethi kuqali ngedolo uJosefa uyeza. Amen. Futhi lapho uJesu esuka kwesokunene somkhulu ngaphezulu, amacilongo azokhala, nawo wonke amadolo ayoguqa, nazo zonke izilimi ziyovuma. UJesu yeza impela, kodwa uma futhi kumbulani, ngenkathi enqatshwa abafowabo wenzani na? Wathela unkosikazi wabezizwe, wathela unkosikazi waseGibhithe. Ngikathi Jesu enqunywe kubafowabo emuva lapho amaJuda waganwa ngumlobokazi wabezizwe kodwa manje emva kweminyaka emva kokuba abantwana sebezelwe u-Efrayimi noManase wayesenomndeni khona ke ngelinye ilanga abafowabo beza ukuzomvakashela qaphelani siyayazi indaba ukuthi wayifaka kanjani into encane lapho ukuyithumela emuva futhi wenza sengathi wayengakwazi ngisho ukukhuluma ulimi lwabo waba nomumushi wesebheru kanti wayengumebheru qobo lwakhe nomfowabo wayehlile babengamazi wayengumbuso omkhulu futhi khona manje uKristu uvakashela amaJuda uphilisa abagulayo babo nezinto futhi bayilokhu bengamazi ukuthi ungubani lowo mesiya asiqale evesini lamashumi amabili nesikhombisa lesahloko samashumi amane nane yayisithi inceki yakho ubaba kithi niyazi ukuthi umkami wangingizalela amadodana amabili futhi enye yawo yaphuma kimi lowo kwakungujosefa yena impela lowo ababekhuluma naye ngathi impela idatshuliwe nokudatshulwa angiyiboni kuze kube namanje nxa nithathana lena niyisuse kimi yehlelwa yingozi niyakwehlisela izimvu zami elibeni ngosizi babenobenjamin omncane ezansi lapho umfowabo omncane neyazi ukuthi ubenjamin umele bani na lesi sikejane esisha sawangempela amajuda angokoqobo esibuthana lapho manje ukwenza lezo zinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane lesi sizwe esikhuphukayo kungesibo laba abakhuthuzi basewall street qhabo qhabo lowo nje ongashayo amkhuba kakhulu lawo akusiwa amajuda bona akusiwa amajuda amajuda angempela yilaba obenjamin abancane abakhuphuka besuke ezansi phakathi lapha futhi abangagaze balizwe ngisho izwi likaJesu Kristu kalokhu nxa kufika kimi noyihlo nobaba umfana engenathi lokhu inhliziyo yakhe ibambelele enhliziyweni yomfana ukuphila kukankulunkulu qobo kubambelele ku-israyeli uganwe nguye sizofika kulokho imizuzu nembala uma inkosi ithanda uganwe ngu-israyeli ukuphila kwakhe kubambelele kuye njengoba nami ngibambelele kunkosikazi Branham emuva lapho umngame nawe ubambelele kumngakho ukuphila kwakho kusongelwe kuko nonkulunkulu uganwe ngu-israyeli futhi kwakuyini na uJakobe wathi ukuphila kwami kusongelwe futhi kubambelele kulo mntwana futhi kuza kuthi lapho ebona ukuthi umfana akakho kithina uJosefa wayezomgcina umfana niyazi siyayazi indaba futhi afe uyise izincebu zakho ziyakuzehlisela izimvu zencebu yakho ubaba elibeni enosizi lalelani leso sicela uRuben asinikelayo manje ngokuba inceku yakho iba yisibambiso somfana kowakho kubaba yathi uma ngingabuyiseli ngingambuyiseli kuwe ngiya kuba necala kubaba kuze kube phakade ngakho inceku yakho ake ihlale esikundleni somfana niyabo umi phambi kukajosefa ngo umfowabo lona ngujosefa futhi akamazi wo linde kuze kuqale leso sikhathi seminyaka eyinkulungwane mfowethu manje esikhundleni somfana abe yisigqila senkosi yami laleleni emvuma ukuthi eyinkosi umfana akhuphuke nabafowabo ngokuba ngingakhuphukela kanjani kubaba umfana engenami funa ngibone okubi okuza kumehlela ubaba ecele nikela ngokwakhe kuphila azoma kanjani lawo majuda lapho eneke izandla zawo qaphela manje esamashumi amane nanhlanu ivesi lalisani ningakugeji lapho ujosefa ese khona ujosefa wayengenakuzibamba phambi kwabo bonke ababemi naye mfowethu ingaleyo nkathi lapho isono sizokhawuliswa khona ukungakholwa kuzohlakazeka wakhala futhi wathi phumisani kimi abantu bonke kwakungemi muntu naye ujosefa esazazisa kubafowabo kuyini na ngisho nomkakhe uqobo wabuyela ezigodlweni hohe umlobokazi esenkazimulweni ngenkathi ujesu ebuya sizongena kukho lapha ukuba azazise wayesephakamise izwi ngokukhala. UJosefa akabange esakwazi ukuzibamba futhi wakhala kakhulu. AbaseGibhithe bakuzwa nendlu kaFaro yakuzwa. Kuthi ngoku buyela ngale ezikolweni bamuzwa uJosefa ekhala. Manje lowo kwakungumfanekiso kaKristu ehlangana namaJuda ukuthi uyazi ukuthi wawaphuphuthekisa ukuze thina sibe nethuba. Kodwa lapho esebuyela kuwo futhi isono sika-Israyeli sizobe sesingasekho. UJosefa wayesethi kubafowabo, nginguJosefa. Ucabanga ukuthi uJesu uzothini na? Ngingumesiya wenu, ngilowo enambethelayo. Baba usekhona na? Abafowabo babengenakumpendula ngokuba bashaqeke ebusweni bakhe. Oh, ngifanele ngime lapho mzuzu nje asiphenge ngale kuZakhariya isahluko seshumi nambili. Phenyani kanye nami encwadini kaZakhariya isahluko seshumi nambili sikaZakhariya. Kuthi mhlawumbe ngithethe isikhathi esincane kakhulu ekuqaleni ukushumayela ngalokhu, kodwa ngethemba ukuthi anginjalo futhi ngifuna nikuthole kabukabi.
Let's get the 12th chapter of Zechariah and see what he's going to say now when he stands before his brethren.
UZakhariya azithole isahluko seshumi nambili sikaZakhariya futhi sibone ukuthi uzothini manje lapho esemi phambi kwabafowabo. UZakhariya weshumi nambili neleshumi. Ukukhawula isono manje kulungile. Isahluko seshumi nambili nevesi leshumi. Qaphelani futhi manje ukhuluma lapha ngensali okuvinjezelwe kweJerusalema, isilo nezimpi sekususiwe, nokunye zonke izinto seziye kupheleni manje. Lokhu impela sekuthi akube sesikhathini seminyaka eyinkulungwane, ulungele kuqala isikhathi seminyaka eyinkulungwane khona manje. Ngiyakujululela phezu kwendlu kaDavide naphezu kwezindawo zokuhlala eJerusalema umoya wani Musa. Amen, umuso mangalisayo. Phezu kwendlu abakhileyo eJerusalema okaDanieli umuzi ongcwele, umoya womusa nowokunxusa. Bazobheka mina abangigwazileyo bamlilele njengokulilela ozelwe yedwa. Babe nomunyu ngaye njengonomunyu ngezibulo lakhe. Lalelani, kuzoba ukulila okungakanani lokho lapho esemi lapho ezazisa kubo njengoba kwenza uJosefa. Lalelani, futhi ngalolo suku kuyakuba khona kulile okukhulu kangaka eJerusalema njengokulila kweHadad. Ngikwazi ukulibiza lelo gama HADADRIMO Hadad Rimoni Megidoni. Megidoni ezweni kuyakubanga ukulila emindenini ngemindeni, umndeni wendlu yakwaDavide ngokwayo, nabesifazane bawo ngokwabo, nomndeni wendlu yakwaNathani ngokwawo, nemindeni yabo ngokwayo, indlu yakwaLevi nabesifazane bawo nemindeni ngokwabo, noSibiyoni nababo ngokwabo, nayo yonke imindeni yaseleyo, imindeni ngemindeni nabesifazane bayo ngokwabo. Bayoba namahloni kakhulu ngabo lapho sebemi lapho, futhi babone lowo impela bambethelayo, futhi bampika emi lapho. UJosefa wabo uqobo ligugu, kuzoba khona kulilo okukhulu, futhi bayothi wazitshelaphi lezo zibazi na? Wathi endlini yezihlobo zami, niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Ukukhawula isono sokungakholwa yilokho akuzelayo. Ngalo nyaka wamashumi ayisikhombisa kaDanieli, isonto lamashumi ayisikhombisa njalo lizokwenza ukukhawula isono lisisuse. Seniyaqonda manje na? Yikuphi okokuqala na? Ukuqeda isiphambeko, ukukhawula isono. Okwesithathu, ukwenza ukubuyisana ngobubi. Wena ukubhala phansi. Bengineminye imibhalo yesithupha lapho, kodwa ngiyayedlula nje ngoba kuyashiza. Asifuni ukuthatha isikhathi esiningi kakhulu. Ngifuna ukukuthola konke ngamandla ami onke, kodwa ngingani ibambe isikhathi eside kakhulu. Kulungile. ukwenza ukubuyisana ngobubi, ububi ngokwenza okungafanele njengoba benze ziphambanweni, wenza ukubuyisana kodwa akuzukusetshenziswa kubo, akusetshenziswanga kubo. Ngani? Ngoba babephuphuthekisiwe futhi bengakwazi ukukubona. Futhi baphuphuthekelani na? Wena uthi awu mhlawumbe namhlanje ngoba ngiphuphuthekile, uphuphutheke ngamabomu. Babephuphuthekile ngoba uNkulunkulu wabaphuphuthekisa, kodwa wena uphuphutheke ngoba uphuphutheke ngamabomu. Akukho kubuyisana kini uma ningakholwa ukuthi nginguye, kwasho Jesu, niyofela esonweni senu. Kunjalo manje asiphenye emuva kuZakariya futhi isahluko seshumi nantathu. Manje asilalele lapha ukwenza ukubuyisana. Manje lapho lokhu bengibuka umunye, yizwani lokhu, yizwani lokhu, kodwa mhlawumbe inkosi izokujola ngenye indlela. Ngalelo suku kuya kuba khona, ngalelo suku uDokotela Schofield unakho lapha emanothini akhe angezansi noma esihlokweni sesigaba sakhe, insali, insali enokuphenduka ikhombe esiphambanweni. Ukwenza ukubuyisana ngobubi, ububi yinto ethile oyenzile ngokungafanele, obuyazi kangcono, obungafanele uyenze. Uma ngikhulelwa ububi enhliziyweni yami, uNkulunkulu akazukungizwa. Manje kuZakariya isahluko seshumi nantathu, asiqale kwelokuqala, ivesi lokuqala. Ngalelo suku kuya kuba khona umthombo endlini kaDavide unabakhileyo eJerusalema ngokona no ukungcola. Kuyoba khona indlu evulwayo. Qhubekani singakufunda nje sehle, ngifunani kumake lokho ukuze nikufunde. Kodwa manje nginakho kumakwe phansi lapha ukuqala ivesini lesithupha futhi ngifunde kuye kweleshumi. Kulungile, asifunde manje futhi sibone, sifunde siye kwelesishiyagalolunye njalo. Kepha umuntu uyakuthi kuye ukuthi kukuphi, kuyini lamanxeba esandleni sakho na? Yena uyakuthi yiwo awuthi sibone, iyakuthi yiwo engalimazwa ngawe endlini yezihlobo zami. Vuka onkemba, uvukele umalusi, uvukele umuntu ongumngane wami, isho inkosi yamabandla. Shaya umelusi kothi izimvu zihlakazwe ngokuphendulela ngesandla sami phezu kwabancane. Manje uJesu wawucaphuna lowo mbhalo, niyabo, shaya umalusi uhlakaze izimvu, kodwa qaphelani isigaba esilandelayo, wacaphuna kungako nje kwaso. Kodwa bhekisisa ukuthi umusho elandelayo wawo uthini, ingxenye yawo elandelayo, ngophenduleleni nesandla sami kwabancane. Ini iqembu likaBenjamini elikhuphukayo manje, ngophenduleleni nesandla sami kwabancane. Shaya umelusi uIsrayeli kuqala, uIsrayeli washaya umelusi, wahlakazwa izimvu zaya kulo lonke izwe. Kodwa uNkulunkulu wathi ngobuye ngiphendulele isandla sami ukuthola labo abancane ngosuku lokugcina. Nini na lapho kubuyisana ngobubi sekwenziwe, uIsrayeli uzosindiswa wonke. Asiphenye ku-Isaya, uIsaya isahluko samashumi ayisithupha nesithupha sika-Isaya, futhi sifunde kwesikhashana nje futhi sibone ukuthi uNkulunkulu uthini ngo-Israyeli esindiswa, ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukusindisa u-Israyeli. Bhekisisa ukuthi kuyofika ngokushesha kanjani ku-Isaya isahluko samashumi ayisithupha nesithupha nevesi lesishiyagalombili, uma ufuna ukufunda konke. Kulungile, ngubani ozwile okunjalo na? Ngubani obonile okunjalo na? Umhlaba uyakwenziwa futhi uveliswa sukulunye, sukulunye na? Ngokuba isiyoni lithe lisahelelwa lazala abantwana balo, lathi nje isiyoni likabona ukuthi lewo kwakungumesiya wabo, lazalwa futhi sukulunye. Ukwenza ukubuyisana ngezono nokwenza ukubuyisana ngobubi, ukungahlanzeki. Oh he benza lokho kwakukubi lokho kwakungafanele ukubuyisana kwenzelwa ububi babo ukwesine ukungenisa kulungu kuphakade leyo into yesine izelayo eyesine azele kuzoyenza ukungenisa kulungu kuphakade ukwenza ukukhawula isono ukubuyisana nokungenisa kulungu kuphakade lapho iziphambeko zika-Israyeli sezifike ekupheleni lapho isiphambeko sika-Israyeli manje sizo ngifuna nikubambe lokhu ngoba lapho siletha lowo wesifazane nodrago waphoswe ngaphandle nizobuyela kuwo ngo lo mbhalo ofanayo futhi qiniseka ukubhala phansi lapho iziphambeko sika-Israyeli sesifike ekupheleni usathane ongummangaleli wabo nommangaleli wethu uSathane uzonamatheliswa ngophawu emgodini wakwalasha lapho sekunjani na lapho sekungeniswa kulungu kuphakade into ethize ngeke iphele konke lokho okwabangela kungalungi kuyoqedwa ngakho asitshele isambulo isahluko sabashumi amabili nevesi leshumi nantathu umzuzu nje futhi asifunde lapho umzuzu nje isambulo sabashumi amabili neleshumi nantathu qaboxolo isambulo lokuqala kuya kwelesithathu yikho angiwobonanga lowo maka omncane phakathi kwalo umjuluko wami lapha ungena emehlweni ami isambulo isahluko samashumi amabili futhi asibone ngase ngibona ingelosi yehla ezulwini iphethe izithuthulelo sakalasha neketanga elikhulu ngesandla sayo yambamba udrago inyoka endala udeveli nosathane yambopha iminyaka eyinkulungwane yamponsa-ke kwalasha yamvalela phakathi yamqinisa ngophawu ukuze angabe esadukisa isizwe ize iphele iminyaka eyinkulungwane emva kwalokhu kumelwe ukuba thukululwe okwesikhashana enze okuphakade okungenisa kulungu okuphakade usathane ekwalasha futhi lapho enza lokho futhi umbeke uphawu udeveli odukise abantu
Habakkuk, the second chapter.
Manje siphenye emuva kuHabakkuk isahluko sesibili. Futhi manje sizobona ukuthi kungana namathelisa ngophawu lenyoka endala nokuthi kwenzelwani nokuthi kwenzekani masinya nemva kokuba isinamatheliswe ngophawu. Ngiyakuthanda lokhu anikuthandi nina na kusiletha ekwazini okunye uHabakkuk isahluko sesibili nevesi leshumi nane ngikholwa ukuthi yikho ngifuna ukufunda lapho lokhu kwenzeka bhekisisani ngokuba umhlaba uyakugcwala ukwazi nenkazimulo yenkosi njengamanzi asibekela ulwandle ngamanye amazwi lapho isitha sesisusiwe ukuphela kwesono sekufikile ukungeniswa kokulungu kuphakade sekufikile usathane usenamatheliswe ngophawu kwalasha nokwazi kwenkosi kuyosibekela umhlaba njengamanzi asibekela ulwandle Amen, uThixo uNkulunkulu kuyeza mfowethu, kuyeza abesifazane bazoba amanelekazi, nabesilisa bazoba banumzane abahloniphekile. Amen. Lapho ulwazi lwenkosi luyogcwalisa umhlaba nolwandle nesibhakabhaka. Futhi inhliziyo yami yabubula ikhalela lelo soko lokukhululwa kumnandi. Lapho uJesu wethu eyobuyela khona emhlabeni futhi. Amen, kulungile. Manje isikhathi seminyaka eyinkulungwane ngaleyo nkathi sesiqalileke. Kulapho-ke lapho isikhathi seminyaka eyinkulungwane lapho umuzi usuzokwakhiwa. Okwesine ngiseneminye imibhalo ethi ayibe yesithupha kodwa sizosheshisa manje lapho sesibuya sizocosha lena eminye imibhalo kodwa nje ukunithelela umqondo nje okwesihlanu ukunamathelisa ngophawu umbono nesiprofetho niyabo leyo ngelosi ifikela ukuzonamathelisa umbono nesiprofetho ngiya kuzonda ukusho lokhu kodwa umbhali othize omkhulu engangifunda ngaye ngelinye ilanga ukuba wayengakuxovile lokho wathi okwakuyikho manje ukukhombisa ngikhombisa nje ukuthi kungubuthotha kanjani. Wo ngiyaxolisa ngiqondile kushaloko ngithethelela ngiqonde khona lokho impela bengingaqonde khona qhabo indoda engenalo ugcobo yabo indoda yathini yabo lapha ukuthi imibono nesiprofetho njalo kwakuvunyelwe ebandleni lamajuda futhi wathi kusukela esikhathini sikaDaniel kuqhubeke ngenkathi uDaniel efika kwakuchaza ukuthi babengeke besaba nawo umbono noma bangabe besaba naso isiprofetho. Wathi zonke lezi zinto namhlanje abakhuluma ngazo ngokuba nemibono nesiprofetho konke kwakuyinto kadevele ukuthi yayingekho into okuthiwa yimibono nesiprofetho. Kowethu kwakukhona amadazini abaprofethi emva kukaDaniel futhi kwakukhona uJohane umbhaphathizi, kwakukhona uJesu Kristu, kwakukhona abaprofethi kulo lonke iTestamente elisha, kwakukhona imibono, kwakukhona izingelosi. Ingakusho kanjani indoda lokho ezweni na? Kodwa yani yabo lokho kunenjongo yokuzazisa, ukuzama ukufukela into edize ngaleya kubantu, ukukwenza kube yimfundiso yebandla encane noma yinto encane eyizana ukuba kube yinto yangempela kubantu. Futhi uma abantu engenawo umoya ongcwele bayokhohliswa yikho. Manje asingathathi okushiwo ngobunye umuntu, manje akukho mbhalo okufakazisa lokho. Ngakho ngingakuthatha kanjani lokho na? Awu, asithole ukuthi kuyini ngempela kunamathelisa ngophawu. Bekusani ufikela ukuzokwenza lokho kunamathelisa ngophawu umbono neziprofetho. Manje asiphenye nje khona impela emuva encwadini kaDaniel lapho ebesikhona ngale encwadini kaDaniel sizothola nje ukuthi yathini. Manje siphenye kuDaniel sahluko seshumi nambili. Manje njengoba sifika kusukela kuDaniel ishumi nambili, manje singaqala futhi sifunde kusukela uma usuya ekhaya. Ngifuna nifunde kusukela evesini lokuqala kuqhubeke. Asifunde nje kusukela evesini lokuqala kwehle kuyofika kwelesine. Ngaleso sikhathi uMikayeli uyakuma isikhulu esikhulu esiyomela abantwana babantu bakho. Manje lokhu kusesikhathini sokuphela. Kuyakuba yisikhathi sokuhlupheka esingazange sibe khona kusukela isizwe. Lokho kungenkathi umphiko uKristu lo mgibelo wophawu lokuqala ephuma khona lapho esethatha indawo. Kuze kube yilesi sikhathi, hayi ngesikhathi lapho Titus ethatha izingange zeJerusalema. Lokho kwakusendaweni eyodwa kuphela. Qaphelani lapho lo mphiko uKristu leso sikhulu esisazofika. Qaphelani lapho sifika. Kuze kube yisikhathi, ngaleso sikhathi abantu bakho baya kukhululwa, bonke ufunyanwa belotshiwe encwadini. Haleluya! Abantu bakho uIsrayeli bayolotshwe encwadini. Abaningi abalelo tshulini lomhlaba bayokuvuka, abanye bavukele ukuphila kuphakade, abanye ihlazo nokunengwa kuphakade. Kwakungenzeka kanjani lokho ezweni lapho uTitus ethatha izingange zeJerusalema na? Kwakungenzeka kanjani na? Kwakungeke kwenzeke. Niyabo ukhuluma ngesikhathi sokuphela ekuvukeni kunjalo na? Manje abahlakaniphileyo bayakukhanya njengokukhazimula kwesibhakabhaka, nabaphendulela baxoshe, abaphendulela abaningi ekulungeni ngezinkanyezi kuze kube phakade. Lalelani, nakho kwangempela kunamathelisa ngophawu kweqiniso. Kepha wena, oh Danieli, gcina amazwi onamathelisa incwadi kuze kube sesikhathini sokugcina. Kuyini na? Wow, hallelujah. Niyakubona klasi na. Lesi sabulo sika Jesu Kristu nesamandla akhe sokufika kwakhe kwesikhathi sokuphela sanamatheliswa ngophawu kwaze kwaba yilesi sikhathi. Ngilokho afikele kukwenza kufihliwe kwizifundiso ezikulu. Akumangalizi zifuna kusebenzisa ukunamathelisa ngophawu emuva ngaleya ekutheni akukho abaprofethi nakho konke emuva le ngeke kuwabambe amanzi. Kodwa umbono lo mbono ubunamathelisiwe ngophawu kwaze kwaba khona lapha manje. Futhi kulapho ngibeka khona ukukholwa kwami ukuthi uNkulunkulu uzowembula lawo masonto angamashumi ayisikhombisa. Amen. Unamathelise ngophawu wathi kuze kube sesikhathini sokuphela. Vala amazwi bese unamathelise ngophawu incwadi ngophawu kuze kube sesikhathini sokuphela. Wenzani na? Ubunamathelisa ngophawu umbono neziprofetho. UDaniel wayeziprofetile lezi zinto, wayekubonile embonweni nengelosi yehla ukuba inamathelise ngophawu umbono nokunamathelisa ngophawu isiprofetho. Banga kufunda kodwa bangeke bakuqonde kuze kube sesikhathini sokuphela. Isikhathi sokuphela. Yini isikhathi sokuphela na? Ukuphela kwesonto lamashumi ayisikhombisa lapho lombuzi umbiko uKristu ezokwembulwa khona ngalezi zikhathi ezenza uNkulunkulu. Sasingani ukuthi lokhu kunamathelisiwe ngophawu ukuze kube sesikhathini na? UDaniyeli wayesanda kuqeda nje lesi sahluko sokugcina sikaDaniyeli. Udadewethu Simpson ungitshelile kule ntambama uthe futhi Branham ngiyifunde yonke incwadi kaDaniyeli. Angibange ngisazi lutho ngekathi ngiyeka sengiqedile kunoma bengazi ngekathi ngiqala. Nakho udadewethu Simpson uma ukhona kulobu busuku ngikholwa ukuthi ngiyambona ehlezi lapha ya angizange ngisho lutho enqodaneni. Niyedonswa imoto ngithulile ngoba ngicabange ukuthi mhlawumbe ngizongena kukho. Kodwa umbono uDaniyeli awubonayo ezansi lapho ngasemfuleni wanamatheliswa ngophawu kuze kube sesikhathini sokuphela. Ake ngiqhubeke nje ngikufunde lapha niyabo. Kepha wena ho Daniyeli gcina amazwi unamathelise incwadi kuze kube sesikhathini sokugcina. Abaningi bayakwehla benyuka ukwazi kube kuningi. Ngase ngibone mina Daniyeli futhi bheka kwakubi ababili omunye ohlangothini olulodwa lomfula nomunye ngakolunye ogwini lomfula ngaphesheya. Omunye wathi kumuntu owembethe ilineni owaye phezu kwamanzi omfula kuya kuba nini kuphela kwalezi zimangaliso na? Manje lalelani. Ngezo umuntu owembethe ilineni owaye phezu kwamanzi omfula waphakamisela isandla sakhe sokunene nesandla sakhe sokhohle ezulwini. Wamfungo pila kuze kube phakade naphakade ukuthi kuyakuba ngokwesikhathi isikhathi nengxenye yesikhathi. Manje sithola kahle kahle impela isikhathi nengxenye yesikhathi. Manje qaphelani uma singena emasontweni ngamashumi ayisikhombisa kaDaniyeli ukuthi lokho kuphuma kanjani. Lokho kungalenkathi imfihlakalo isizokwembulwa. Kulungile, isikhathi nengxenye yesikhathi. Nalapho ese lowo isabizwana somuntu manje umphiko uKristu eseqedile ukuphohloza amandla abantu abangcwele. Lokhu kulapho esephula isivumelwano sakhe phakathi nesonto. Zonke lezi zinto ziyakugcwaliseka. Amen. Ngakuzwa kepha angiqondanga bese ngithi oh Nkosi kuyakuba yini kuphela kwalokhu na? Wathi hamba endleleni yakho Danieli ngokuba amazwi avalelwe anamathelisiwe kuze kube sesikhathini soku. Oh, ningakukhohlwa lokho kuze kube sesikhathini sokugcina. Abaningi bayakuhlanzwa benziwe emhlophe balingwe kodwa ababi bayokwenza kabi kodwa abayikuqonda noyedwa umubi noko abahlakaniphileyo bayakuqonda. Umlayezo wesikhathi sokugcina uyakukwembula unyaka webandla wokugcina udumo wewu nako lapho okhona. Oh he, kuyangishukumisa kucabanga ngakho imfihlakalo izinto ibandla lezwe elizicwayizelela amehlo abo futhi lithi umpedo. Imfihlakalo yokuthi uJesu Kristu wayengubani? Hayi umuntu wesithathu, hayi umuntu wesibili, hayi umuntu wesithathu, kodwa yena umuntu kaNkulunkulu. Zonke lezi ezinye izimfihlakalo zikaNkulunkulu ziyokwembulwa ngoba kubhalwe lapha kule ncwadi futhi kwembulwe esizukulwaneni sesikhathi sokuphela. Mangeke bese kubona emakolishi ezenkolo nasezikoleni nasemahlelweni bese ke abajude ekwazi ukubona uJesu kuMesiya. Akumangalisi bezama ukucabanga ukuthi niyahlanya. Akumangalisi becabanga ukuthi niyiziwula. Akumangalisi bengaqondi ukuthi yingani ningakukuzi nabo. Ngoba kukhona amandla nombono emva kwakho izwi likaNkulunkulu elimbuliwe ukubeka ibandla ohlelweni lohlwitho nokuya ekhaya. Yebo, abaningi bayakwehla benyuka ukwazi kube kuningi impela. Manje yini enye into engenziwa yaziwe na? Bukani namhlanje emabandleni nakho ngethemba ukuthi akulimazi kodwa ngifanele ngikusho ngenze. ngalolo suku kuzovuka umphiko uKristu. Manje kubulani lapho singena ezimpawini, lowo mphiko uKristu ugibela phume ngaphezu kwalezo zimpawu. UDaniel wakhuluma ngakho lapha, umbuso ufika uyonqunywa, uJesu uyonqunywa ukwenza ukubuyisana kwabantu. Kodwa lowo mbuzi oyasukuma oyokwenza isinengiso sichitheke, leyo kwakuyiRoma ngoTitusi, futhi ngalesi sikhathi ngumbusi ophuma eRoma uzokwenza futhi uzokwembulwa osukwini lokugcina. Manje lalelani ezenza uNkulunkulu njengoba umoya ongcwele usexwayisa kwabaseThesalonika besibili esesibili. Asiye kuzo nje abaseThesalonika besibili, khona ke ngeke ube nezwi lami ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. AbaseThesalonika besibili isahluko sesibili nevesi leshumi nambili. Asibone abaseThesalonika besibili isahluko sesibili nevesi leshumi nambili. Asibone, asiqale ngenhla kwalokho ivesi lesikhombisa. Ngokuba imfihlakalo yokonakala isiyasebenza, nguPawulu lona okhulumayo ngomoya ongcwele. Kuphela ukuze kudediswe yena obambezelayo manje. Ubani uyena lapha na? Ngabe ukhona kwaziyo na? Umoya ongcwele yena obambezelayo. Lapho-ke ngenkathi uzakwambulwa lowo mubi nini na? Ngesikhathi nje lapho umoya ongcwele esekhishwa olungiselela ukusuka khona manje, usukelani na? Ethatha ibandla ahambe nalo kwambulwa, kukhuluma uPawulu phansi kokuphefumulelwa. Eyakumqeda iNkosi ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakala kokufika kwayo omubi kusobala. Lowo okufika kwakhe kungokokusebenza kukaSathane ngawo wonke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga. Siyibandla elikhulu kunawo wonke, sinalokhu lonke, qinani ndawonye, yabo sibakhulu kunabo bonke izimangaliso zamanga. Nangayo yonke yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga kuthanda iqiniso ukuze basindiswe. Ngalokho-ke uNkulunkulu bathumelele amandla okuduka baze bakholwe amanga futhi kuba abangakholwanga iqiniso unyamela ukungalungi balahlwe. Niyakuthola na? Oh hey. Manje kukhuluma uPawulu, isikhathi lapho uPawulu kaNkulunkulu lwaziswa khona umoya wakhe, igama lakhe, umusa wakhe. Zonke lezi eziye izimfihlakalo ezinkulu ephumayo manje, amasu ebandla lakhe ukuba liyongene ekuhlithweni, ukuthululwa kukamoya ongcwele kwenze lokhu, yilokho akwenzile ngezinsuku zokugcina. Manje ake sibone, sinaso isikhathi salena yokugcina na? Eyesithupha, ukugcoba okungcwele kokuyingcwele. Oh he, nakho kukodwa into yokugcina azoyenza ngokwenzani na? Manje asibuyele buva nje kuDaniel sithole ukuthi kuyini konke azokwenza khona lapha amasonto ngamashumi ayisikhombisa. Yini ezoqedwa ngalesi sikhathi na? Kulungile. Anqunyele abantu bakho no umuzi wakho ongcwele ukuqeda iziphambeko zabantu, ukukhawula isono sabantu, nokwenza ukubuyisana ngobubi babo, nokungenisa kulunga okuphakade kwamaJuda, nokunamathelisa umbono neziprofetho kuze kube sesikhathini sokugcina, nokugcoba okuyingcwele kokuyingcwele. Leso yisizathu esikasithupha sokufika kwakhe. Manje ukugcoba okuyingcwele kokuyingcwele, manje lokho kungathi ukuxaka kancinyane umzuzu nje kwabaningi benu bafundisi. Kodwa manje kubambeni umzuzu nje nibone ukuthi kuphuma kanjani. Lokhu ngukugcoba okungesikho komuntu, uJesu sevele ugcotshiwe, kunjalo na? Incwadi yezenzo yathi uNkulunkulu wagcoba uJesu ngomoya ongcwele, wahamba enza umusa, ephulukisa abagulayo nokunye. UJesu unjalo, usevele ungumesiya, futhi ukuthi mesiya kuchaza ogcotshiweyo, kunjalo na? kodwa lapha esikhathini sokuphela uzogcoba okuyingcwele kokuyingcwele. Yini okuyingcwele kokuyingcwele na? Ngendlela yami engikubona ngayo engikholwa ukuthi ngingakufakazisa ngombhalo kungukugcoba okuyingcwele kokuyingcwele okuzoba yithabenakele eliyosetshenziswa ngesikhathi seminyaka enkulungwane. Manje lalelani nibone ukuthi kungani ngikuthola kuchazwe kuHezekiyeli isahluko sesine iqhabonga iqonde isahluko samashumi amane nantathu ivesi lokuqala nelesithupha. Asibuyele emuva kuHezekiyeli futhi sithole ukuthi ubeka isithombe esinjani esikhathini seminyaka eyinkulungwane ukuthi bazoyigcoba kanjani iHezekiyeli wamashumi amane nantathu. Futhi asifunde nje kancanyana lapha manje futhi sibone ukuthi uzokwenzani kulesi sikhathi seminyaka eyinkulungwane ukugcoba uHezekiyeli wamashumi amane nantathu. Kulungile, futhi manje asiqale ngelokuqala kuya evesini lesithupha. Ningayifunda yonke into emva kokuba senifika ekhaya ngosobala nina enikubhala phansi uHezekiyeli wamashumi amane nantathu kamuva. Manje qaphelani kuchazwa kwethempeli elizokwakhiwa esikhathini seminyaka eyinkulungwane. Manje noma ubani noma yimuphi umfundi waziyo ukuthi kusukela kuHezekiyeli isahluko samashumi amane kuze kube cishe sesahlukweni samashumi amane nane akusilothi ezweni ngaphandle kokuthi yithempeli lesikhathi seminyaka eyinkulungwane lakhiwa emhlabeni. Noma ubani uyakwazi lokho, niyabo? Lapho inkazimulo yenkosi ligcwalisa nokunye nokunye kunjalo. Manje sizochaza nje ithempeli esahlukweni samashumi amane nantathu nevesi lokuqala kuya kwelesithupha. Emva kokungiyisa esangweni isango elalibheke ngasempumalanga, futhi bheka inkazimulo kaNkulunkulu ka-Israyeli yavela ngasempumalanga, nomsindo wawunjengephimbo lamanzi amaningi, umhlaba wakhanya ngenkazimulo. Ngaba njengesimo sombono engawubonayo, yebo, njengombono engawubona lapho ngeza ukuchitha umuzi. Umbono wawunjengombono engawubona ngasemfuleni iKhebhari ngawa ngobuso bami. Inkazimulo yenkosi, inkazimulo yenkosi yangena endlini ngendlela yesango ebheke ngasempumalanga. Umoya wangiphakamisa wangingenisa egcekeni elingaphakathi, futhi ebheka inkazimulo yenkosi yayigcwalisa indlu. Ngase ngizwa ukhuluma kimi ephakathi kwendlu, kwakumi umuntu eceleni kwami. Ukugcoba kugcoba lelo thempeli ekubuseni isikhathi esiyiminyaka eyinkulungwane. Manje qaphelani kuLevitikusi, manje bhekisisa ukuthi lanikelwa kanjani kuLevitikusi. Manje uma sibuyele kuLevitikusi sithola ukuthi uMose wagcoba ithempeli. Ake sibuyele emuva nje sisekukho sinaleso sikhathi esingako, futhi asibuyele kuLevitikusi futhi sithole ngenkathi uMose egcoba ithempeli kuLevitikusi isahluko sesishiyagalombili. Oh, ngiyakuthanda nje ukuqhathanisa le mibhalo ngemibhalo. Anikuthandi na? Khona ke nje usunawo umqondo wokuthi sifunani nokuthi senzani. Manje noma yimuphi wenu uyaqonda ukuthi nje sisebenzisa umbhalo manje futhi ngaleyo nkathi kukho. Manje sahluko sesishiyagalombili sikaLevitikusi, futhi ngimake phansi lapha ivesi leshumi. Qaphelani uLevitikusi sahluko sesishiyagalombili ivesi leshumi, asibone. UMose wathetha amafutha okugcoba, wasethela amafutha okugcoba, waligcoba ethabenakele nakho konke okuphakathi kwalo, wakungcwelisa futhi wafafaza ngawo i-altare kasikhombisa, waligcoba i-altare kanye nezitsha zonke zalo nomcengezi nesinqe sawo ukuba kungcweliswe. Wathela amafutha okugcoba ekhanda lika-Aroni, wamgcoba ukuba angcweliswe. UMose ehlane engcwelisa noma egcoba ithabenakele lokukhonzela labantwana bakwa-Israyeli lapho besohambweni lwabo lagcotshwa. Manje kwizikronike zesibili phenyani futhi sizobona ukunikelwa ukuthi ngenkathi umoya ongcwele uthatha isihlalo sawo sobukhosi ethabenakele, futhi uqaphele ukuthi sekwenzekeni manje.
Second Chronicles, the fifth chapter,
Kwizirikonikeza sibili sathloko sesihlanu futhi siqale evesini leshumi nantathu. Izirikonikeza sibili sathloko sesihlanu futhi siqale evesini leshumi nantathu. Futhi kwathi lapho amacilongo nabahlabeleli be ukuzwakalisa lokudumisa nokubonga inkosi, nalapho bephakamisa amazwi abo ngecilongo namasimbali nezinto zokubethwa bedumisa inkosi behlabelela ngokuba muhle nangokuba umusa wakhe umi phakade, khona indlu yagcwaliswa yivu yona lendlu yenkosi. Baze bama abapresti bangema abapresti ukukhonza ngenxa yevu ngokuba inkazimulo yenkosi yagcwalisa indlu kaNkulunkulu. Nkulunkulu wangena endlini engcwele eyayizogcotshwa futhi yanikezwa yena ukuba abantu beze ukuzokhonza. Ngakho ukugcoba hayi indawo yakho engcwele kodwa ukugcoba indawo eyingcwele kokuyingcwele. Futhi siyaqaphela ukuthi iJerusalema ilisha liyindawo eyingcwele kokuyingcwele, nokugcoba kuzoba phezu kweJerusalema elisha elehla kuNkulunkulu livele ezulwini lilungisiwe njengomlobokazi ohlotshiselwe umyeni wakhe. Ukugcoba kuzoba phezu kwabo. Manje ngekathi uZerubabele enikele ithempeli lakhe emva kokuba seliphinde lakhiwa, alibange lisagcotshwa futhi ngoba laselivele ligcotshiwe futhi kade lidilizelwe phansi futhi nje laphinde laqondiswa. Incithakalo eyayifike kulo laliphinde laqondiswa futhi lamiswa. Ngakho kwakungasekho okunye kugcotshwa kwalo lapho lake lagcotshwa. Lokho kwaqhubeka njalo futhi kuyaqhubeka kuze kube yiso lesi sikhathi. Kodwa nxa uNkulunkulu emise ethabenekelele zikhathi zeminyaka eyinkulungwane, uzogcoba okuyingcwele kokuyingcwele, hhayi okuyingcwele kwakho kodwa okuyingcwele kokuyingcwele. Kodwa lapho inkosi sithathe isihlalo sayo sobukhosi iminyaka eyinkulungwane, udumo seliphelile manje. Ukugcotshwa kokuyingcwele kokuyingcwele kuzoba yinto yokugcina yenzekayo lapho ithabenakele selakhiwe. Ukuvuka sekufikile, amaJuda esebuyile, uKristu nomlobokazi wakhe esefikile. IJuda izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane isibekwe uphawu isikhathi seminyaka eyinkulungwane esesenzekile. Kuzoba khona ukugcoba lapho indawo eyingcwele kokuyingcwele izogcotshwa engcwele, indawo engcwele engcwele nokuyingcwele kokuyingcwele. Lapho indawo engcwele kokuyingcwele iyindlu engcwele lapho uNkulunkulu ayehlala khona phakathi kwamakherubi, futhi ngalesi sikhathi uKristu uzohlala endaweni eyingcwele kokuyingcwele nokugcoba phezu kwakhe. Futhi abayikudinga langa lapho ngokuba iwundlu phakathi nomuzi liyakuba ngokukhanya, ilanga lisoze lashona kulowo muzi njengoba umalume uJim umdala wayevamise ukusho, futhi alisoze ngoba uKristu uzoba yilokho kukhanya ogcotshiweyo. Lenkosi izofika futhi ithathe isihlalo sayo sobukhosi iminyaka eyinkulungwane ukuba ibuze. UJeremiya wesithathu ishumi nambili kuya eshumini nesishiyagalombili nalo asilifunde ngale kuJeremiya isahluko seshumi nesishiyagalombili. Ngiyakholwa ya kabo isahluko seshumi nambili uxolo isahluko seshumi nambili sikaJeremiya, futhi asiqale ngenge Jeremiya wesithathu uxolo. UJeremiya wesithathu nginaye ubhalwe phansi lapha. Lapho ngisafundisisa umoya ongcwele ungiyisa ngapha nangapha, ngivele ngawabhalabhala phansi lawa ngakho konke kwazi kwami. UJeremiya wesithathu bese kuba eleshumi nambili neleshumi nesishiyagalombili nalo asilifunde. Hamba umemezele lawa mazwi ngasenyakatho uthi, buya wena Israyeli ohlubukileyo, isho inkosi, angikubangela okwami ngikukuthukuthulela ngokuba nginomusa, isho inkosi, angikugcina intukuthelo kuze kube phakade. Yazi kuphela ububi bakho ukuthi uphambukile enkosini uNkulunkulu wakho, wazihlakaza izindlela zakho kubo bonke owezizwe phansi kwayo yonke imithi eluhlaza. Yilokho abakwenzile ukusuka empumalanga entshonalanga zonke izizwe, niyabo. Anililalelanga izwi lami, isho inkosi. Buyani lalelani lokhu.
Turn, O backslidden children, saith the Lord.
Buyani, oh bantwana abahlubukileyo isho inkosi ngokuba ngingu MYEI ngingumyeni wenu. Amehlo abo ayephuphuthekile ngoba nginika abezizwe ithuba kodwa buyani ngokuba ngingumyeni wenu. Nginithabathe abe munye emzini babe babili emndenini. Akusiwo wonke ozibiza ngamaJuda oyongena kodwa lelo qembu elikhethiwe lizongena. Lowo Benjamin omncane okhuphuka ezansi lapho bhambi kukaJosefa, lelo qembu elivele ezizweni zonke kuphume ngamunye emzini aphume emndenini. Nginiyise esiyoni. Nginike umelusi ngokwenhliziyo yakho oyakunalusa ngokwazi nangokuqonda. Kuyakuthi lapho nanda niqhume ezweni ngalezo zinsuku isho inkosi, bangasayikusho ukuthi umphongolo wesivumelwano senkosi uyikungena engqondweni, abayikukhumbula, abayikweswela, akusayikwenziwa omusha. Ngalelo suku bayakulibiza iJerusalema ngokuthi isihlalo sobukhosi senkosi, njengoba izoba lapho niyabo isizwe zonke ziyakubuthana, haleluya, kulo ngegama lenkosi yeJerusalema. Azisayikuhamba ngokucabanga kwenhliziyo yazo embi. Lokho kungekathi lapho umuzi uzobe usugcotshwa khona, lokho kungekathi lapho eJerusalema elisha lizobe seligcotshwa khona, nazo zonke izizwe zomuzi. Ngale sambulweni isaduko samashumi amabili nambili kwathi amasango awayikuvalwa ebusuku ngoba ubusuku abusayikuba khona lapho, nawo wonke amakhosi omhlaba ayoletha ubukhosi nodumo lwawo kulomuzi. Izingange zawo ziyoba yitshe lejaspi nesadiyu, izinhlobo eziyishumi nambili zamatshe namasango ayishumi nambili ayoba yiparele eliqinile elilodwa esangweni ngalinye. Akuyikuba khona sidingo sekhandlela phakathi lapho, ukukhanya kwelanga ngeke kusaba khona ngokuba iwundle liphakathi nomuzi liyakuba ngokukhanya futhi liyakuhola abantu balo bangene ekuphileni phakade. Kuzoba khona imithi emibili emileyo, omunye ngapha komfula futhi ingeyokuphilisa isizwe. Lowo yilowo ogcotshiweyo ozofika, umuzi ongcwele wehla kuNkulunkulu uvele ezulwini uze emhlabeni. Asithathe manje okuzokwenzeka ngaleso sikhathi. Wo, niyakuthanda na? Asibhenge kuIsaya wamashumi ayisithupha nanhlanu umzuzu nje. Nje kuhle kakhulu ukuthi singakweqa, nje kuhle kakhulu ukuthi singashiya, kungahle kushise kancane kodwa silokhu siqhubeka nje. KuIsaya wamashumi ayisithupha nanhlanu lalelani ukuthi kuzokwenzekani ngaleso sikhathi. Futhi nje zibuze wena mngani oyisoni, uma ungahle ukwazi ukugeja lokhu. Isaiah 65. Let's begin. Isaiah 65. Asiqale cishe ngevesi leshumi lesikhombisa. Lalelani wonke umuntu eduze manje, lokhu kungesikhathi seminyaka eyinkulungwane lapho okuyingcwele kokuyingcwele sekugcotshiwe. Ngokubabheka ngiyodala amazulu amasha nomhlaba omusha, izinto zakuqala aziyikukhunjulwa zingene enhliziyweni. Kepha jabulani nethabe ngisho ngengikudalayo, ngokubabheka ngilidala iJerusalema, ngilidala iJerusalema, lelo iJerusalema elisha libe ukujabula, nabantu balo babe yinjabulo. Yini ukugcoba na? Injabulo yenkosi. Dala iJerusalema libe yinjabulo, nabantu balo babe yinjabulo. Ngiyakwethaba ngeJerusalema. Inkosi yesihlaleni sobukhosi kwasomkhulu wobukhosi bezihlalo zobukhosi, izihlalo zobukhosi zaphakade, nabantu baphakade benenjabulo yaphakade emzini waphakade. Oh hey! Ngiyakwethaba ngeJerusalema, ngijabule ngabantu bami, kungabe kusezwakala izwi lokulila nezwi lokukhala kulona. Kusukela lapho akusayikuba khona ingane yezinsuku nje nexeku elingazigcwalisanga izinsuku zalo, ngokuba omusha uyakufa eneminyaka eyikhulu yobudala. Isoni siqalekiswe sineminyaka eyikhulu. Bayakwakha izindlu bahlale kuzo, bayakutshala izivini, bayakudla izithelo zazo. Abayi kwa kangu talo munge, obungu kuti, uyafa bese idotena yako, itate ndao yako, kwa kangu talo munge, abayi kuchala kunde umunge kuko, kukuba nzungu za bandi bami, ziyo kuba njengezi nzungu za muti, abaketiwe ubami, bayo uchoko zele, sikate site, bisebenzi, wezanda zabo, abayi kusebenzele ize, baveze intupego, kukuba abayi nzalo, ya babu sisiweyo benkosi, nabantwana babo, baya kuba nabo. Gia kuti benga kabizi minangi pendule Loko kutobo kuingazi mulo Oku pagati nge mufo kome kerubi Gipendule besa kuluma minangi ya guzo Mpisi ya guzande woge de undu Ingonyama ide uchani njege nkabi Uchunu lubengu guza kwenyoga Kuti azigu limaza zinga kritiku yoyonke Ndaba ya mengwele ishe nkosi Ninga kukecha na kabo Kututila kubuyele lapa ngofuote Do izaye kuluma fuote Satukweni se shumi nanye Ivesi lokala kuye kwele sishia kanulunye Dalilani kututini lapa fuote Uma ibamba umbono Mvoko kutie bona besifazani Njela abayo bebenza ngayo Izinsugini zokutina Ni au u izaye we shumi nanye Kuya kwele kukala Kuya kuvela intonga esikwini sika chese Ikacha eliya kumila ezimpandeni zake Wakungubani lewona uKristu ezimpandeni zake Noboye wenkosi uya kuhlala phezu kwakhe Umoya wokuhlakanipha nowukuqonda Umoya wamasu amandla Umoya wokwazi no ukuyesaba inkosi
And shall make him of quick understanding
Amenze esabe masinyane inkosi akayi kwahlulela ngamehlo akhe angabe esa ngokuzwa kwezindlebe zakhe Kepha uya kwahlulela abampofu ngokulunga anqume ububi babo abathebileyo bomhlaba awushaye umhlaba ngentonga yomlomo wakhe abulale ababi ngokuphefumula kwezindebe zakhe Abalungileyo kuya kuba ngokuboshwa ngebhande okhalweni nabathembekile ukuzibopha kwamanyonga abo Nempisi yakuhlala newundlu ingwe ibuthise ndawonye nezinyane lembuzi leyo imbuzi Ithole nebhongo lengonyama kukhuluphaliswe noma ithole noma ingonyama kukhuluphaliswe ndawonye nomntwana omncane uyakuzihola inkomazi nebhere kuyakuklaba amazinyano azo futhi abuthise ndawonye ingonyama idle utshani njengenkabi umntwana oncelayo uyakudlala phezu komgodi webululu nolunyuliweyo elulele isandla sakhe emgodini wenyoka Aziyukulimaza noma zingachithi ezintabeni yonke yami engcwele ngokuba umhlaba uyakugcwala ukwazi njengamanzi asibekele ulwandle. Weu lokho kukulelo Jerusalem elisha lelo elisha igatsha lapha likhomba egatsheni lika David uyikho kokubili igatsha nenzalo manje hemva kwalokhu umlobokazi uyaqhamuka hemva kwamasonto angamashumi ayisikhombisa umlobokazi uqhamuka esambulweni sahluko seshumi lesishiyagalolunye ivesi lokuqala neleshumi lesithupha Ufika nomyeni wakhe inkosi elamandla oh hey angazi noma sizokuthola konke noma cha nje sikuthole ku awu asifunde nje ingcenye yalokho empeleni nakho lapho umlobokazi ezofika khona emva kwalokho niyabo emva kokungena kwesikhathi seminyaka engulungwane khona ke uKristu ubuye nomlobokazi kunjalo elokuqala kuya kweleshumi nesithupha nesahluko seshumi nesishiyagalolunye emva kwalokho Emva kwalokhu kuhlupheka, emva komaye, emva kwezimpawu, emva kwezinhlupho, emva kokuphonswa kukaSathane, emva kokumiswa kwesikhathi seminyaka eyinkulungwane, qaphelani. Emva kwalokhu ngezwa kungathi izwi lesixuku esikhulu ezulwini lithi, Haleluya, insindiso nenkazimulo, udumo, amandla ngokwenkosi uNkulunkulu wethu. Ngokuba ziqinisile zilungile isahlulelo sakho ngokuba ulahlile isifebe esikhulu esonakalisa umhlaba ngobufebe baso uliphindisele igazi lezinceku zakhe esandleni saso futhi bathi ngokwesibili haleluya nomusi waso wenyuka kuze kube phakade naphakade lelo ibandla eliyisifebe esidala umusi waso wenyuka Ayese waphansi abalunga ngamashumi amabili nane kanye nezidalwa ezine akhuleka kuNkulunkulu ohlezi phezu kwezihlalo zobukhosi athi amen haleluya. Kwase kuphuma izwi esihlaleni sobukhosi lithi dumisani uNkulunkulu wethu, dumisani uNkulunkulu wethu nonke ninezinceku zakhe ninelimesabayo abancane nabakhulu. Ngase ngizwe kungathi kwakuyizwi lesixuku esikhulu. Lalelani nakula okhona bandla emva kokuba laselenyuke esahlukweni sesithathu nandi lifika yabo futhi manje ivesi lesithupha. Ngase ngizwe kungathi izwi lesixuku esikhulu linjengezwi lamanzi amaningi nezwi lokuduma kunamandla lithi haleluya ngokuba iNkosi uNkulunkulu wethu umnini mandla wonke iyabusa. Haleluya, qaphelani umshado wewundlu uyafika manje nangu efika. Masithokoze sethabe futhi masimnike inkazimulo ngokuba umshado wewundlu ufikile nomkalo uzilungiselele. Nangu efika bobabili umlobokazi nomyeni futhi wanikwa ukuba embathe ilinene elicolekileyo nelikhazimulayo elihlanzekileyo nelimhlophe ngokuba ilinene elicolekileyo liyizenzo ezilungileyo zabangcwele. Yayisithi kimi loba ukuthi babusisiwe abamenyelwe esidlweni somtshato wewundlu. Yayisithi kimi lawa ngamazwi aqinisileyo kaNkulunkulu. Ngase ngiwe phansi phambi kwezinyawo ukukhuleka kuyo. Yayisithi kimi Musa ngiyinceku kanye nawe abazalwane bakho nabaphethe ubufakazi bukaJesu. Khuleka kuNkulunkulu ngokuba ubufakazi bukaKristu bukaJesu bungumoya wokuprofetha. Ngase ngibone izulu livulekile ihashe limhlophe hoye ohlezi kulo obizwa ngokuthi othembekileyo noqinisileyo uyahlulela alwe ngokulunga. Futhi amehlo akhe lalinjengama langabi omlilo ne ikhanda lakhe kwakukhona imiqhele eminingi. Wathwaliswa umqhele wani na inkosi yamakhosi. Inegama elilotshiweyo elalingaziwa muntu kepha nguyena kuphela. Wembethe ingubo emhlophe eciliswe egazini igama lakhe lithiwa ngulizwi kaNkulunkulu. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama wangaphakathi kwethu. Wayengubani na? UJesu. Igama lakhe lithiwa ulizwi kaNkulunkulu. Izimpi zasezulwini zamlandela zikhwele amahashi amhlophe zembethe ilinene elicolekileyo elimhlophe nelihlanzekileyo. Udumo nangu efika. Emlonyeni wakhe kuphuma inkembe ebukhali ukuze ishaye isizwe futhi uyakuzibusa ngentonga yensimbi. Yena uqobo uyanyathela isikhamo sewayini lentukutshelo yolaka lukaNkulunkulu umnini mandla wonke. Unegama lilotshiwe engutsheni yakhe nasethangeni lakhe elithi inkosi yenkosi nombusi wombusi. Ngakuyini na? Abantu bakhe babesanda kumethwesa umqhele wokuba inkosi yenkosi nombusi wababusi. Ibuyele ethempelini lakhe elingcwele ligcotshwe ngobukhona bukaNkulunkulu. Ukuhlala nokubusa zonke izikhathi seminyaka eyinkulungwane nebandla lakhe. Amen. Ukubonakala nenkosi enamandla ukuba lithathe indawo yalo eceleni kwakhe, ithempeli elisha eligcotshiweyo lobukhosi. Manje inhloso ikasithupha yesambulo sesithupha elokuqala kuya esambuleni seshumi nesishiyagalolunye amashumi amabili nanye isigcwalisiwe. Lalelani manje sekivala izimpawu eziyisikhombisa, amacilongo ayisikhombisa, izitshe eziyisikhombisa, omaya abathathu owesifazane langeni. Ukuphonswa kukadeveli noma udrago bomvu kufika phakathi kwalezi zikhathi ngesikhathi esikhulu sokuthupheka. Ningakukhohlwa zonke lezi zinto zenzeka ngalesi sikhathi. Kodwa lapha yinhloso kasithupha yokufika kwakhe. Ngiyakukholwa na isikhathi esihle kakhulu kangaka pho esibekiweyo salabo abathanda iNkosi. Ngiyakutshela mngane, ngeke sakwazi kukugeja lokho. Ningakugeji lokho noma ngabe yini eniyenzayo, qinisekani. Manje ngesandilizayo uma inkosi ithanda ngifuna ukuletha uma izongisiza ukukhombisa impela nje ukuthi ezikuphi lezo zinsuku eziyisikhombisa ngalunye lapho zenzeka khona. ngilethe lento efanayo engiyenzile namhlanje futhi ngibeke lezo isikhathi esizikhombisa amasonto ayisikhombisa amasonto angabashumi ayisikhombisa khona impela endaweni yaleyo ndawo engcwele yamajoda futhi ngikhombise impela nje lapho esiphila khona lapho ekupheleni inkosi thanda niyamthanda na ningakwazi ukugejwa izulu na sisesikhathini sokuphela ufikela kuzokwenzani na into yokuqala ezokwenzeka ngaphambi kokuba uJesu aze afike emhlabeni kuzoba yini into yokuqala na ibandla lizo ini na hlwithwa ngabe uJesu uzofika emhlabeni futhi ahamba ethuneni futhi axhawulane nobaba nomama akhulume kithi zonke lapha bese enyuka na qhabo kuzoba kanjani na zisho lokhu kini ngezwi lenkosi ukuthi thina sisekhona sisasele ngoba seThesalonika besibili sahluko sesihlanu thina sisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi asikubavimbele noma sandulele labo abaleleyo ngokuba icilongo likaNkulunkulu liyokhala abafile kuKristu bayovuka kuqala futhi thina sisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo sihlangabeze inkosi emoyeni siyohlwithwa ngesikashana sokuphazima kweso ngaleso sikhathi lokho kuqeda unyaka webandla khona ke phansi lapha emhlabeni uNkulunkulu uqala ukusebenzana namaJuda kuyoba nabaprofethi ababili sahluko seshumi nanye sizokucosha lokho abaprofethi abacotshiweyo ababili njengoEliya noMose engicabanga ukuthi yibo ukuthi bayoletha iziqalekiso ezinkulu emva kokuba sebebonile ukuthi sebeqinisene neRoma selepule isivumelwane salo lowo mbusi phakathi naleli sonto lamashumi ayisikhombisa liyokwepula isivumelwano neRoma noma iRoma lizosephula noIsrayeli futhi lokho kuyobangela isinengiso kuba siqale ukuhlakazeka futhi kuzoba khona uzamcolo omkhulu lapho insali yabezizwe intombeleleyo uDrago iRoma lakhwifa amanzi emlonyeni walo ukulwa nensali yenzalo yosifazane egcina imiyalo kaNkulunkulu iRoma lizokwenza lokho Ifela ndawonye webandla uzobaqinisa abahlangane ndawonye futhi lethe amaJuda angene kulomfela ndawonye bese ubabuyisele kukhonzeleni yethempelini elindelabo futhi uisho kanje inkosi ophuma eBhayibhelini futhi bazoba nebandla okungelabo ayini manje na ngesanda kukubamba manje nje kusha manje aseyisizwe ayaziwa ingabe kunjalo na kodwa awakabi nakho ukukhonzela ethempelini namanje Futhi lapho esebisa ukukhonzela ethempelini ibandla lizobe selihambile uNkulunkulu uzobe esesebenzane namaJuda njengesizwe bese kuthi ke lapho efakwa kulomfela ndawonye iRoma lizowephula phakathi nonyaka wamashumi ayisikhombisa iminyaka emithathu nengenye uyosephula leso sivumelwano nawo bese kubangela isinengiso esenza incithakalo kuba yandele ekupheleni khona ke uyothatha kokubili iProtestani neJuda futhi abahluphe ngaleso sikhathi labo abaprofethi ababili bazosukuma baqalekise umhlaba ukuthi alikuna ngezinsuku eziprofetha sabo futhi bayobiza umlilo wehle ezulwini nakho konke kunye nina nje lindani sinenqwaba ebekwe lapha ebekelwe thina ukuba sifunde Oh, uNkulunkulu omkhulu kangaka, ubaba nomusa kangaka bangane. Ake ngisho lokho njengomelusi wenu, aniziqondi izinhlanhla eniphila phansi kwazo, aniqondi. Kukhona amadoda amakhulu, kukhona abangcwele abaningi, kukhona izinkulungwane zamadoda angcwele afa eminyakeni eyedlula. Amadoda ayecwaliswe ngomoya, ayeyokuthanda ukubona lolu suku eniphila kulo, wena nami asizisize ngalo. Yini enye sinayo singabuka kuyo na? Yini esingayenza emva kwalokhu na? Siyaphi na? Kuzokwenzekani na? Kufanele kube khona lapho esiya khona. Ngeke wahlala lapha sonke isikhathi. Ngabusika utshani bakho ngesonto elizayo budingo kusika futhi. Ya, kabili ngaphambi kwaleso sikhathi. Ngabakhulisa abantwana bakho, ubaphakela idina labo ngesikhathi sokudla kwakusihlwa sebelambile futhi. Ubaphakele ngokudla kwakusihlwa sebelambile futhi. Ngakusasa kuseni ubathengele iphele izicathulo uma benjengami cishe ezinyangeni ezimbili noma ezintathu, ubathengele linye iphele futhi. Bathengele izingubo zokugqoka kulenyanga enyangeni noma izimbili bathengele izingubo ezinjani yabo ayikho into elokhu iqhubekile ayikho into emile mbe ayikho into engama ungafisi ingcebo yalelizwe eyize ebuthuka ngokushesha kangaka yakha amathemba akho ezintweni zaphakade azisoze zedlula isikhathi sigcwele ukuguqulwa kusheshayo Lutho lisemhlabeni olungenyakaziswe olungama yakho amathemba akho ezintweni zaphakade bambelele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo Lalelani. Njengoba sikhothamisa ikhanda lethu, uma ungakaze usibambe isandla sakhe, ungeze weza yini ukwenze manje na? Intombazane encane, uyintombazanyane encane ebukekayo manje, izinwedlana zakho ziyabukeka, izihlashana zakho zibomvana, kodwa uyazi kuzoba kusasa nje zize ziyoshabalala. Sazi kanjani ngaphandle kokuthi ngevikelizayo izilwanyakazane zizobe zingadli emhlabathini lezo zihlathi ezibukekayo ezincane zibomvana na? Wethu osemusha uqinile, umkhulu unemisipha eqinile, ubheke amathemba amakhulu, kodwa emva kwesikhashana kusasa nje lezo zinwele ezibukekayo ezisongene zizomuncuka, futhi lezo onazo ezisele zizobampunga. Lawo amakhulu amahlombe aqondile azoqotha, nezilwanyakazane zizohamba ziyodla ezingalweni nasenyameni, ziyomuka nawe ungene othulini. Ngifuna nelule bese nithole isandla sakhe manje.
Thank you.
Ziningi izinto ezibukwayo engizibonile cishe impela kusondela eminyakeni engamashumi amathathu nanye emva kwe-desk. Ngibone izinto ezibukwayo ezidabukisayo, ngibone izinto ezibukwayo ezinhle kakhulu. Into ebukwayo edabukisa ukwedlula zonke sengake ngayibona empilweni yami kakhulu, njengoba ngike ngabona abantwana ababulawa indlala esitaladini. Ngibone omama benxusa ucezo lulodwa lwesinkwa. Into ebukwayo edabukisa ukuzedlula zonke ngike ngiyibone ngokubona umuntu, isidalwa singumuntu futhi ebesifanele sibe yindodana kaNkulunkulu, sifa singamazi uNkulunkulu. Ngiyakhumbula owesifazane emimnyango ngobunye ubusuku waleli sonto wangidleka futhi wathi ngeke ngayivumela inkomazi yami ibe nohlobo lwenkolo anayo kungakapheli nehora ngabizwe sibhedlela. Owesifazane omuhle othi akabe neminyaka engamashumi amabili nambili budala wayekhala kakhulu, lethani lowo mshumayeli lapha, wayeyikatolika ngokukholwa. Ngenkathi ngikhuphuka utade omdala wathi usulethi kakhulu mfuthi Branham, ufe cishe emizuzwini emihlanu edlule. Ngathi ngingambona na? Wathi ukukhalele kakhulu emazwini akhe okugcina, lethanile womshumayeli umfowethu Branham. Umyeni wakhe wayelapho empongoloza, mkhulekele khuleka. Ngathi sekulethi kakhulu manje. Ngehlisa ukukwemboza, wayenamehlo amakhulukazi ansundu owesifazane omuhle, amachashazi amancane ebusweni bakhe, izinwele ezibomvu zagolide ekhanga ngempela. Wayezwe ubuhlungu kakhulu ngangokuthi amachashazi aphumela ngaphandle ebusweni bakhe njengezinduna, amehlo akhe ayesekhuntsuke aphumela ngaphandle ezingoxeni zawo kanjalo, futhi kusobala izibilini zakhe nezinso kwase kushintshe iphunga okuse wonke umuntu uyakwenza lokho lapho befa imvamisa. Futhi wayelele lapho-ke lele kuleso simo umlomo wakhe ukhamisile, nezinkophe zakhe lapha zazimboze ingxenye ensundu yeso lakhe. Angisoze ngakukhohlwa lelo culo lifike emqondweni wami. Ngameceleni kwendoda khona ngapha ePort Falcon ifa, bangibizela eceleni kombhedi wayo futhi ngakhuleka nayo lapha yalitshala ngobunye busuku. Yagaxa usifazane ngathi susa ingalo yakho kulelo nenekazi. Yathi ngiliholele kuNkulunkulu. Ngathi hayi, ingalo yakho imgaxile, angikholelwe entweni enjengaleyo. Yangijukuthelela yaphuma emnyango egqishezela. Ngaya kuyo kamuva nyana ngenkathi ifa, yangibuka ebusweni yathi ungangikhulekeli mfowethu Bill, ngilahlekile sengihambile. Yathi konke ngake ngakuzuza sekuhambile. Ngaba khona phandle lapha ekhoneni ibangane lincane kusuka lapha ngelikilanga endodeni eyangibizela eceleni kombhedi wayo ngenkathi ifa. Yathi njalo ngangifuna ukuthi nokuthi nokuthi. Yathi kodwa ngizange ngiyikhonze inkosi kukaningi ngingayi altare. Yathi mfuthi Branham, khulekela ukuthi uNkulunkulu uzovumela intombazane yami encane yenze ukubuyisana ngezinto engizenzile, mhlawumbe ingayenzela ukuthize inkosi. Ngathi lokho ngeke kwenziwe mfowethu, izinto obungazenza sekulahlekile. Ngameceleni kwendoda ngayibona ilwa nodeveli yamahora ngamashumi amabili nane. Yathi odeveli wayemi eceleni kumbhedi wayo enamaketango ezongolozele intamo yabo. Yathi ungabavumeli bangithole, imemeze kakhulu embambe embhedeni. Yathi nangu emila, ukuboni na uza kimi. Yayisukile kuNkulunkulu isikhathi eside, yayinezinqolobane ezinkulu zigcwele ifolishi, zigcwele ukolo, amahhashi amahle omjaho. Unyaka ngaphambi kwalokho yathuka uNkulunkulu ebusweni bakhe, yashaya umkayo ngokuya ethabenakele. Niyazi ukuthi kwenzekani na, umbani washaya inqolobane yayo futhi wabulala amahhashi ayo, washisa ifolishi layo. Nendoda yabulawa uhlobo oluthile lwelumbo, ilwa nokuxosha odevil kuyo. Nomngane wami omdala uDumo emingaleya ufika ekupheleni komgwaqo ngathi usuyahamba baba na. Wathi sekuyikho lokhu Bhili. Ngathi kunjani na? Wathi kulunge konke. Wathi yenyusani abantwana bami beze eceleni kompete. Wabeka izandla zakhe ezintekenteke ezindala phezu kwalowo nalowo wabantwana bakhe, wababusisa. Watshela amadedana akhe amabili wathi, lengisani izandla zami, ziphakamiseni njengoba kwenza uJoshua noKalebi. Sama ngalo ukuthi wayezothini. Wathi usuku lwenjabulo, usuku lwenjabulo, selokhu uJesu ahlanza izono zami. Wangifundisa ukuqaphela nokukhuleka nokuhlala ngokuthokoza nsuku zonke. Sinazo ezalezo zinto esifika kuzo bangane akukho umuntu ngaphandle kwalowo ofisa ukudla ukudla okuhle ashayele imoto enhle sibe nokwedlula konke singaba nakho angimsoli lokho kulungile uNkulunkulu ufuna ube nalokho kodwa Asiphakamiseni izandla zethu manje sisacula. Sisabile asiphenduke nje bese sichawulane nomunye manje sizoqhubeka nenkonzo ukusikashana nje kodwa ngifuna niphenduke sisacule elinye ivesu lalelo culo kwenze baba kuNkulunkulu kwenze nje tjana kwenze mfowethu Anichabuli ngaye na, janini amen. Wonke lowo omthandayo akathi ayibonge Nkosi. Wonke lowo okholwayo ukuthi uya kulowo muzi onezinhlangothi ezine. Phakamisa isandla sakho, bambani umzuzu nje neculo lenu. Nikuthandi lokho na? Niyamthanda na khona ke manje ningakhohlwa ngesondelizayo kuseni likamengele sishiyagalelunye futhi ke sizozama uma inkosi ithanda siqede ngesikhathi ukuba sibe nomkhuleko wabagulayo ekuseni ngesondelizayo likamengele sishiyagalelunye. Lalelani leli vesi nje. Manje ngibuyisela inkonzo kumelusi umfowethu Neville ukuba abe namazwi akhe okuvala nanoma yini angahle ayisho.